Inkosi Nibusise, asebenzisa lokho simile nje umzuzwana njengoba sikhothamisa amakhanda ethu. Ngabe sikhona isicelo esikhethekile na? Uma ningaba naso, masaziswe lapho niphakamisela izandla zenu kuNkulunkulu futhi nithi ngalokho Nkosi uyasazi isidingo sami. Baba wasezulwini impela singabantu abanenhlanhla kulokhu kusa ukuba sibuthelwe endlini kaNkulunkulu. Lapho sazi ukuthi kunabaningi kakhulu abazofuna ukuba sendlini kaNkulunkulu lokhu kusa nosezibhedlela nabasemibhedeni yokugula. Futhi wena usiphele inhlanhla ukuba siphumele lapha namhlanje. Futhi asizi neze Nkosi ukuba sibone ngomunye nomunye nakuba siyithanda inhlanganyelo yethu yomunye nomunye. Kodwa besingakwenza lokho emakhaya ethu, kodwa size lapha ukuzohlanganyela nalowo osiqoqele ndawonye njengabantwana abathandekayo nabazalwane. Siyakubonga manje nendlela kuphela esiyazi ngokuyikho ukuhlanganyela nawe ingasezwini lakho, izwi lakho liyiqiniso. Sibuthana lapha ngamandla okomoya. Siyawadinga Nkosi. Sifanele sibe namandla ukuqinisa iziphambano esizithwalayo. Futhi sikhulekela ukuthi uzothumela umoya ongcwele omkhulu namhlanje futhi uzosiqinisa sonke. Ipha izicelo zabantu bakho njengoba bebuthene futhi bephakamisele isandla zabo kuwe ukuthi banesidingo sezinto ezinjalo. Phendula ngasinye Nkosi. Siyakubonga ngokusindisa impilo kadadewethu Angren izolo ebusuku engozini emgwaqeni enhla lapha.
Thou was gracious to them, Lord.
Ube nomusa kubo Nkosi. Futhi siyakubonga ngalokho. Futhi manje siyakhuleka baba wasezulwini ukuthi uzoqhubeka ukuba ube nathi futhi usisize njengoba sihamba siqhubeka sonke. Sipha amandla akho abophela ngaphansi nokukholwa ukwazi ukuthi ubukhona bakho obungahluleki neze uzoba nathi. Ngalelo hora lapho singenakuzisiza, siyazi izingelosi zikaNkulunkulu zimise ndawo zonke kubo abamesabayo futhi zizosithwala funa noma nini sikhuzuke ngonyawo lwethu etsheni. Kuthi siyakhuleka manje ukuthi uzosipha okwezibusiso zakho zezwi, kuthi ukhulume ngathi nakithi egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngothuzayo ukuthi ukukhanya kwelanga kwangaphandle ilanga lemisebe iyakhanya bekukubi kabi kulokhu kusa. Futhi ngicabanga ukuthi kulelizwe ikakhulukazi sinesikhulu kakhulu esihwaqabele isimo sezulu esikhathazile, futhi ukubona ilanga ikhanya liphuma kuhle kakhulu. Umndeni omncane uphinde ukuhlangana namhlanje, uhlangana nabafowethu futhi basenhla endlini kadadewethu nabanye esihlobene nabo ukuzungeza idolobha nangakhona. Kunesiketshana esikhulu soBrenham. Uma bonke bebengahlangana bevele eKentucky phakathi lapha, ngiqagele besingadingeka siqashe idolobha kunabaningi kakhulu babo. Kodwa nje ukuza ekhaya okuncane, sasivame ukuba sonke sihlangane endlini kamama futhi wayeyisicobo esidala sokubophela esasisihlanganisa ndawonye kohlobo. Kodwa uNkulunkulu uthathe isicobo sokubophela wasiyisa ezulwini, futhi ngithemba ukuthi sonke siyohlangana lapho sukulumbe. Futhi manje ngakhuluma ngolunye usuku ngathi niyazi ngikholwa ukuthi ngizofishanisa imilayezo yami yangesonto ibe cishe imizuzu engamashumi amabili futhi noma amashumi amathathu, bese kuthi-ke ngikhulekele abagulayo. Futhi ngicabange ngalokho kulokhu kusa, futhi ngicabange izolo ebusuku ngenkathi udadewethu Downing engibiza wayesesho ukuthi wabiza uBhili wayesethi yena nodadewethu Angren benyuka ngomgwaqo bashelele ngaphesheya komgwaqo futhi baba nokusakazeka. Futhi ngenkathi uBhili esesefasteleni ngakhona angazi ukuthi bekusikhathi sini, mhlawumbe kulokhu kusa ngesinye isikhathi bengikade ngilele kancanyanyana impela. Ngibheke ezansi kwamfowethu Wood amalambu belicishile ngase nje ngiguqa ukuba ngikhuleke futhi ngenkathi ngenza into ethize yathi nje kimi konke kulungile ngakho-ke ngatshela uBilly mtshele yonke into ngacabanga izolunga ngijabula kakhulu ukubabona kulokhu kusa futhi ngihlezi endlini yenkosi emumva lapha kamumva emgwaqeni abantu abakuthanda kangako ukuba beze bevela emakhulwini amamayela ukuzozwa ivangeli ngase-ke ngicabanga umlayezo oyimizuzu engamashumi amabili futhi ngingonensayo njengoba nginjalo ingeke isize ngalutho ngakho ngacabanga ukuthi ngizovele nje kade kangako ngakho-ke ngizomfowethu Angren indodana yakhe owesifazane kulokhu ukusa icula umkhulu kangaka une usho lukhulu kuye kulokhu kusa kunoma kwenze izolo ntambama ngoba uNkulunkulu omkhulu wasezulwini usindise owakhe oligugu umama othandekayo notate manje namhlanje sibheke isikhathi esikhulu enkosini futhi benginezindikimba ezimbili noma ezintathu ezehlukene lapha ebengizibuka futhi angizange angikwazanga nje ukufanisa ukuthi iyiphi ebengizokhuluma ngayo kulokhu kusa enye yazi ibithi niphonse izinkathazo zenu phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela manje uma ekhathalela ningengani nina na ngakho manje-ke enye uBilly Paul noma hhayi uBilly Paul enye indodana yami uJoseph wangilethela lendikimba kudala wayehlezi ekamelweni ngolunye usuku wayesethi ebuka phezulu ngasesithombeni noBilly noma uJoseph uzithanda kakhulu izikephe njengabafanyana izikephe namahashi niyazi wayesethi kimi babayi ujesu unaso isikephe na ngase ngithi angazi ngakho manje-ke emva kokuba esivukile futhi waphuma kwenzeka ngacabanga unaso isikephe na ngase ngithatha indikimba kulokho ngase nje ngiyimaka phansi lapha ebhukwini lami ujesu unaso isikephe na wase kwenzeka ukuba ngicabange ngenkathi elapha emhlabeni wadingeka aboleke isizalo ukuba azalelwe kuso ethuni kubambele kulo isikephu kubashumayele ekuso kodwa ungumshayeli umkhumbi umdala waseziyoni impela unaso kodwa nalezo zindikimba ebengizicabanga ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngingazithola kamuva singakahambi ukuba sibuyele emuva niyazi ngiyathanda ukukhuluma ngisethabernakele lapha ngoba yibandla lethu qobo sizizwe sikhululekile ukuba sisho noma yini umoya ongcwele oyishoyo kwezinye izindawo ngisho nakuba umuntu efuna ukukwenza wemukeleke kuzwa uthe ukuba namatha qamba kancane ngenxa yokuthi usebandleni lomunye umuntu futhi ufuna ukuba ngumnumzane ohloniphekile ngokwenele ukuhlonipha imicabango yabo nemfundiso yabo ngibe nesikhathi esimnandi ngaleli viki ezansi endaweni yakwamfowethu Barkham lapho ngase ngiyongena embonini lapho ababenza khona ushizi ngibona yena nomkakhe nendodana nabo bakhona kulokhu kusa futhi ngangicabanga njalo ukuthi imboni kashizi iyoba into ethize njengezinye izindawo engike ngaba kuzo ukuthi ukuba yimbaqambaxa nokungcola hey ngingatsho into eyodwa ungaphumula uqiniseke leyo ndawo ayingcolile leyo bekuyindawo ehlanzeke kunazo zonke engake ngangena kuzo futhi ikakhulukazi embonini futhi angiqondanga ngacabanga mhlawumbe bazokwenza amaphawundi ayikhulu kashizi ngosuku futhi benza amathani ayisithupha usuku nosuku nezintathu zezimboni zisebenza ngacabanga ohe ubani odla bonke labo shizi kodwa inkosi ibusisile le ndoda ngibe nenhlanhla yokuba sekhaya layo ikhaya elithande kakhulu inkosikazi ezahlukanisele kahle futhi akukho sizathu sokuthi kungani bengemphilele uKristu usuku nosuku njengoba benza ahlangana namadodana akhe futhi angabantwana abakahle kakhulu sinokuthokozwa kakhulu ngale nhlanganyelo esinayo omunye nomunye ngathola ukuthi umelusi wabo wangaphambilini wayeyindoda engiyaziyo umfowethu Kali, indoda ekahle kakhulu yokholo lwe-United Pentecostal engahlangana nayo eminyakeni edlule eJonesboro, e-Arkansas. Futhi ngangingazi ukuthi babe lokho kungumelusi wakhe nokho. Manje nikhumbule izinkonzo kulokhu kuhlwa. Bese kuthi-ke inkosi ithanda ngesonto elizayo futhi sithemba ukukhuluma. Bese kuthi-ke ngicabanga ukuthi ngesonto elandelayo-ke ngizodingeka ngiye eChicago, ngiyobeke sengihambile isikhashana. Ngizodingeka ngibuyisele umndeni ekhaya emumva noma ngibuyele e-Arizona ukuze kuthi bona abantwana bezokwazi ukungeniswa esikoleni futhi. Bese kuthi-ke siyeke ukukhathaza umelusi ethatha izinkonzo zakhe. Ngakho sinokuthokoza kakhulu umfowethu Neville ngokuphana ezivakashini. Niyazi ngokungimema futhi unjalo qhabo, ngithanda umfowethu indoda njalo. Lapho okungekho inkohliso khona akukho ukuzidla, ngubuKristu bangokoqobo nje. Ngiyakuthanda lokho. Manje sizofunda omunye umbhalo bese-ke ngedlulisa iziphawulo. Futhi angazi nje ukuthi sikhathi sini esizophuma ngaso kule milayezo emide, kodwa ngicabanga ukuthi ngangikhuluma ngolunye usuku ngokukhuluma isikhathi eside kangaka nomunye wathi, awu manje uma nje ukhulume imizuzu embalwa futhi ukhuluma ngohlobo lokuthi kuba sezimfihlakalweni empeleni, wathi singasoze sakwazi ukuqonda. Wathi kubeka nje ukhuluma futhi emva kwesikhashana uyaphuma washo. Ngakho mhlawumbe inkosi ifuna sikwenze ngaleyo ndlela. Asikhothame nje futhi. Nkosi, izwi lakho libekwe livulekile phezu kwepulpiti futhi ngiqonda ukuthi usukulumbe liyovalwa kube ngokugcina kwalo. Khona-ke izwi liyoba yinyama. Futhi manje-ke sinokuthokoza ngalesi sikhathi kulokhu ukusa. Futhi vula kithi ngomoya wakho ongcwele ezingqikithi zaleli zwi esizolifunda. Kwangathi umoya ongcwele ungasifundisa namhlanje izinto esifanele sizazi. Futhi kwangathi thina-ke ngokuphendula silalele ngokusondele kuwo onke amazwi, silikale ngokujulile. Futhi manje-ke kwangathi labo abalalele ngendlela yetheyiphu kwangathi bangalalelisisa. Futhi kwangathi singakwazi ukubamba lokhu umoya ongcwele ozama ukusembulela khona, ngokuba siyaqonda uma engahle asigcobe khona-ke ugcobo alukhoze lungokwenhloso ukuze lusebenze lube ngokuhle enkosini. Futhi kwangathi izinhliziyo zethu nokuqonda ungavuleka Nkosi, kwangathi singaba nenkululeko yokukhuluma nenkululeko yokuzwa nokuba nokungena ekukholweni ukuba sikholwe esikuzwile njengoba uvela ezwini likaNkulunkulu ukuze kubalelwe kithi ukuphila okuphakade ngosuku olukhulu oluzayo. Sibusise namhlanje, sisole uma sisephutheni, masazi amaphutha esinawo. Futhi sibusise ngendlela elungileyo ukuze sazi ukuthi siye ngaphi nokuthi senze kanjani kuleli zwe lamanje, ukuze silethe ukuhlonipheka ekuhlaleni kwethu lapha kuJesu Kristu owafa ukuba asiphe ukuphila okukhulu emva kwalokhu. Sicela lokhu egameni likaJesu. Amen. Manje ngifuna ukufunda nje ezindaweni ezimbili zemibhalo kulokhu kusa, nomunye wayo utholakala njengale encwadini ka-Eksodusi. Ngokukhuluma ngokusobala yomibili iphuma encwadini ka-Eksodusi, owodwa isahluko se-13 nevesi lama-21 nelama-22 nolandelayo isahluko se-14 eleshumi amavesi eleshumi nanye neleshumi nambili. Manje ngizofunda kusukela ku Exodus eshumi nantathu elamashumi amabili nanye.
And the Lord went before them
Inkosi yahamba phambi kwabo emini nensika yefu eyabahola endleleni nasebusuku insika yomlilo eyabakhanyisela ukuba bahambe imini nobusuku kayisusanga insika yefu emini nensika yomlilo ebusuku phambi kwabantu manje u-Exodus weshumi nane nevesi leshumi Ufaro esesondela, abantwana bakwa-Israyeli baphakamisa amehlabo futhi bheka abaseGibhithe babebalandela. Basebesaba kakhulu, abantwana bakwa-Israyeli bakhala kuyo inkosi. Bathi-ke Mose, kungokuba kwa ngiyaxolisa, bathi kuMose, kungokuba kwakungekho mathuna eGibhithe usikhiphile ukuba sifele ehlane na. Usenzelani lokhu? Wasikhipha eGibhithe na? Leli alisilo izwi esalikhuluma kuwe eGibhithe sithi, siyeke sikhonze abaseGibhithe na? Ngokuba bekuya kuba ngcono kithi ukuba khonza baseGibhithe kunokuba sifele ehlane. Ngizofunda amanye amavesi athi awabe mabili. UMose wathi kubantu, ningesabi. Manje lalelisisani lapha. UMose wathi kubantu, ningesabi. Qinani nibone ukusindisa kwenkosi eza kunenzela khona namuhla. Ngokuba baseGibhithe enibabonile namuhla, anisaye kubuye nibabone naphakade. Inkosi iza kunilwela, nothula nina. Inkosi yayisithi kuMose,
Wherefore criest thou unto me? Speak to the children of Israel that they go forward.
Ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuba bahambe. Kodwa phakamisa wena induku yakho, welula isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise. Abantwana bakwa-Israyeli baza kuhamba phakathi kolwandle emhlabathini omileyo. Futhi mina, bheka, iza kuzenza lukhuni inhliziyo zabaseGibhithe uthi babalandele. Iza kudunyiswa ngoFaro nangempi yakhe yonke, nangezinqola zakhe, nangabamahashi bakhe. AbaseGibhithe baza kukwazi ukuthi ngiyinkosi nxa ngidunyisiwe ngoFaro, ngezinqola zakhe, nangabamahashi bakhe. Ingelosi kaNkulunkulu yayihambile phambi kwempi ka-Israyeli yasuka yahamba emva kwabo. Nensika yefu yasuka phambi kwabo yema emva kwabo yaba phakathi kwempi yabaseGibhithe nempi yakwa-Israyeli. Kwakukhona ifu lobumnyama kubo noma ikhanya ebusuku kulaba ukuze izimpi zingakwazi ukusondelana ubusuku bonke. UMose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle. Inkosi yamukisa ulwandle ngomoya onamandla wasempumalanga ubusuku bonke. Yaphendula ulwandle lwaba umhlabathi omileyo, amanzi ahlukana. Abantwana bakwa-Israyeli bangena phakathi kolwandle emhlabathini omileyo. Amanzi aba lugange kubo ngakwesokunene nangakwesokhohlo. AbaseGibhithe baqotha bangena emva kwabo ngaphakathi kolwandle. Namahashi onke kaFaro, izinqola zakhe, nabamahashi bakhe. Kwathi ngumlindo wokusa, inkosi yalunguza phansi impi yabaseGibhithe isensikeni yomlilo, nefu yayidunga impi yabaseGibhithe. Yawisa amasondo ezinqola ukuba bahambise kalukhuni. Baze bathi abaseGibhithe, masibaleke ebusweni bokwa-Israyeli ngokuba inkosi yabalwela futhi imelene nabaseGibhithe. Izwi lenkosi likhulu kakhulu, lihle kakhulu, akukho ndlela nje yokuyeka ukulifunda. Leva ngokuphila nje njengoba silifunda. Ngicabanga kule ndikimba kulokho kusa nakuba itheyishwa ifuna ukusho lokhu ekuqaleni iyathola ngizithola mina uqobo nesizathu izolo ngisesekutadisheni futhi ngifika phezu kwale ndaba ngaseke ngicabanga ngiyahamba nje uma inkosi ithanda ukukhuluma phezu kwaleyo ngoba iyangibethelela futhi ngithemba ukuthi usibethelela sonke ukuze sibone futhi isibangela sibuke phezulu nokutadisha kancanyana ekukhathaniseni usuku olwalungaleyo nkathi kuze kube lusuku olumanje. Ngifuna ukuthatha amagama amathathu okwendikimba nalokho ngokuthi ukhalelani khuluma. UNkulunkulu washo kuMose lapho ebhesini leshumi nanhlanu, ukhalelani kimi khuluma kubantu kube bahambe baqhubeke futhi ukhalelani khuluma. Manje sinendaba impela futhi ngizozama ukusheshisa ngiqede ngokukhulu ukushesha okunokwenzeka njengokuhola kukamoya ongcwele futhi ngifuna ukucabanga ngale ndikimba kaMose ekhala kakhulu kuNkulunkulu ngesikhathi senkathazo noNkulunkulu ephendula uMose ngokumkhuza ngqo lapho inkathazo yayise kuhlanganeni komhlangano futhi kuyimvelo nje kubonakala sengathi kunjalo ngomuntu kuba akhale kakhulu bese kuthi-ke ukukhuza okunjepho ukuba uNkulunkulu ukuba ajike bese emkhuza ngokukusho ngokukhala kakhulu kuye kubonakala sengathi kuyinto elikhulu kakubi. Izikhathi eziningi uma sibuka imibhalo ngendlela yethu uqobo yokubuka kubonakala kulukhuni kakhulu, kodwa uma siwutadisha isikhashanyana sithola ukuthi uNkulunkulu ohlakaniphe ngakho konke uyazi nje ukuthi wenzani futhi uyazi ukuthi senziwa kanjani lezi zinto nokuthi usebenzana kanjani nomuntu. Uyakwazi okukumuntu yena uyamazi. Asimazi, sazi kuphela ngasohlangothini lwesihlakaniphi. Uyazi ukuthi yini ngempela ekumuntu. Mose wazalwa kuleli zwe nomfana onesiphiwo. Wazalelwa ukuba ngumprofethi umkhululi. Wazalwa enesikhali sokuhloma sizalwa kuye njengoba wonke umuntu ofika ezweni uzalwa enalesi sikhali sokuhloma. Njengoba ngikholelwa ngokugcilile ekwazini phambili kwaNkulunkulu okumiselwa ngaphambili, akusikho ukuthi uNkulunkulu uyathanda ukuba kubhubhe namunye kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Kodwa lokhu enguNkulunkulu wadingeka azi futhi uyazi wazi kuphela kusukela ekuqaleni. Yabo, uma engazi khona-ke akasuye ongenasiphelo futhi uma engesuye ongenasiphelo akasuye uNkulunkulu. Ngakho wayengathandi impela ukuba ubhubhe namunye, kodwa yena azi ukuthi ubani oyobhubha nokuthi ubani ongayi kubhubha. Yingalezo sizathu yona impela inhloso uJesu ayezele emhlabeni yayingokusindisa labo uNkulunkulu ngokwazi ngaphambili kwakhe wambona owayefuna ukusindiswa. Niyabo, ngoba umhlaba wonke walahlwa ngecala futhi angiboni ukuthi esingakufundisa kanjani nganoma yiphi enye indlela kunokwazi phambili kukaNkulunkulu. NeBhayibheli ngokusobala lithi wazi ukuphela kusukela ekuqaleni futhi angakusho. Ngakho-ke uma umuntu ezama ukuba yinto ethize abangesiyo, benza kuphela ukuzifanisa nabanye futhi masinya kakhulu noma kamuva uzonithola. Izono zenu ziyanifumana, ingeke nazisibekela. Sinye kuphela sisibekele sesono leso igazi likaJesu Kristu, futhi lingeke labhecwa ngaphandle uma uNkulunkulu ekubizile usukela ekusekelweni kwezwe. Lathethelwa lokho-ke lelo gazi, hhayi ukuba ligcotshwe futhi uhlekiswe ngalo futhi wagwazwa futhi kukhulunywe kabi ngaye nokunye nokunye. Kwakungokwenhloso eqondile njalo hayi ukuba kudlalwe ngakho hayi ukuba kufaniswe nabanye abantu ngokusho ukuthi izono zisibekelwe zibe zingenjalo futhi akukho muntu ongaba nezono zakhe isibekelwe ngaphandle uma igama lakhe lafakwa encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekelwa kweze ujesu wathi qobo lwakhe akekho umuntu ongeza kimi uma ubaba wami engamdunzi nakho konke lokho ubaba anakho inkathi eyedlule angiphe khona uyoza kimi kunjalo ngakho ungeke wenza amazwi aqambe amanga akhona lapho ngeqiniso nokulungisa futhi uMose wazalwa nesiphiwo sokukholwa ukukholwa okukhulu uMose ayenakho siyakubona emva kwesikhashana uphuma kuye futhi wazalwa emndenini omkhulu njengoba sazi ukuthi ukanjani ubaba wakhe nomama wakhe futhi bevela emndenini kaLevi. Okungukuthi indaba lapha ngokungaphambili lokhu encwadini kaka-Exodus ngokuhle kakhulu unikeza ukuphila kwalo mlingiswa omkhulu. Futhi wayengomunye wababalingiswa abakhulu unabo bonke beBhayibheli ngokuba wayengumfanekiso ngokuqinile weNkosi uJesu. Wazalwa ekuzalweni okuyinqaba kakhulu njengeNkosi uJesu. Wazalwa ngesikhathi sokuhlushwa njengeNkosi uJesu. Wazalelwa ukuba ngumkhululi njengeNkosi uJesu. Wafihlwa ngabazali bakhe kude nesitha njengeNkosi uJesu. Futhi ufika esikhathini sakhe senkonzo njengeNkosi uJesu. Wayengumholi njengeNkosi uJesu. Wayengumprofethi njengeNkosi uJesu. Futhi wayengumnikezeli mthetho njengeNkosi uJesu. Futhi siyathola ukuthi wafela edwaleni futhi kufanele ukuthi wavuka futhi nayo yonke into ngoba eminyakeni engamakhulu ayisishiyagalombili kamuva wayeme entabeni yokuguqula isimo ekhuluma neNkosi uJesu yabo. Izingelosi zamthwala zamsusa akekho owaziyo ukuthi uncwatshwe kuphi ngisho nodevela kakwazanga lokho ngokusobala ngikholwa ukuthi wake wangcwatshwa ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wamthwala wamsusa futhi wafela edwaleni ayelilandele zonke izinsuku zokuphila kwakhe futhi wayengumfanekiso ophelele kaKristu. Wayeyinkosi phezu kwabantu, wayengumnikezeli mthetho, wayengumsekeli kubantu, wayeyiyo yonke into emfanekisweni uKristu ayeyiyo. Manje khona ke niyabona ukuthi wazalwa ngalezi iziphiwo ezinkulu nobumpela phakathi kwakhe. Khona ke uthathe kuphela into ethize ukubaneka kuwelele kulokho ukuletha leyo nto ekuphileni. Niyabo imbeko kaNkulunkulu ibekwa ngempela kithi kusukela ekusekelweni kwezwe. Futhi ngenkathi lokho kukhanya kuqala ukushaya leyo mbewu kuyiletha ekuphileni. Kodwa ukukhanya kuqala kufanele kufike phezu kwembewu. Njengoba ngifundisile izikhathi eziningi ngowesifazane omncane emthonjeni yena kuleso simo. Nakuba wayekade engumuntu onesimile sibi nakuba impilo yakhe yayonakele futhi waye kuleso simo ngenxa yokuthi amasiko ayengakazi amthinte kodwa nakuba ngenkathi lokho kukhanya kuqala kumshaya ngokushesha kwakuqonda ngoba kwakukhona okuthize lapho ukuba usabele kukho uma utwa lubizana notwa kufanele kube notwa ndawo ndawo ukuba lusabele kulokho kubiza. NoMose lapha wazalwa eyilomprofethi kodwa wakhuliswa esikoleni sokuhlakanipha nesigodlo sikaFaro. UFaro usethi ayekhuliselwe ngaphansi kwakhe wayengumuntu owayesalokhu enokuhlonishwa futhi wamkholwa uJosefa engumprofethi kwenkosi. Kodwa lapho kuvela uRamsese emva kwasethi futhi uRamsese akabanga nandaba ngoJosefa. Kuthi ngakho-ke kuyilapho ngenkathi inkathazo iqala khona manje ngenkathi lapho kuvuka uFaro oyengamazi uJosefa. Kodwa lezi zidingakalo ezinkulu asikhulume ngazo okwesikhashana nje futhi ngaphambi kokuba sifike engxenyeni enkulu yendikimba. Nginendlela eyinqaba yokuhlela indikimba bese ke kuba ngokwakha kuyo futhi inkosi isisize kulokhu kusa njengoba sakha kuyo. UMose ezalwe ngalesi siphiwo esikhulu sokukholwa. Khona-ke wagcotshwa futhi wathunywa esihlahleni esivuthwayo ukukhulula abantu bakaNkulunkulu. Manje ubona ukuthi le ndoda yayinezidingakalo ezinkulu kanjani. Wazalelwa into ethize. UNkulunkulu wayenenhloso kukho. UNkulunkulu unenhloso ngawe ulapha. Niyabo? Uma kuphela ungabanjalo ufinyelela kuleyo ndawo inkathazo engakanani okhonza ngayo uNkulunkulu nawe obo lwakho futhi. Ukuzalwa kukaMose futhi-ke waye kamuva walethwa endaweni lapho agcotshwa khona. Futhi iqaphelani imbewu ilele lapho nomqondo wokuhlakanipha nakho konke ukukholwa ukuthi wazalelwa ukukhulula laba bantu futhi nokho ayizange ize kuphileni kwaze kwathi lokho kukhanya ukuvela esihlahleni ezivuthayo kwabaneka phezu kwayo. Kwaze wabona hhayi into ethize afunda ngayo kodwa into ethize ayibone ngamehlo akhe. Into ethize eyakhuluma kuye futhi wakhuluma wayiphendula. Oh, ukuthi lokho kwaziletha kanjani izinto ekuphileni. Ngicabanga ukuthi noma imuphi owesilisa noma owesifazane umfana noma intombazane. Futhi ngiyacabanga emqondweni wokuhlakanipha owalokho abacabanga ukuthi izwi liyikho nokunye nokunye. Akasoze kwaba nokugcwala kokuma kwesisekelo baze ukuba esehlangene nalokho kukhanya okulethwe leluzwi. Ebuqinisweni ngicabanga ukuthi akukho bandla ekwenzeni kwalo. Akunandaba ukuthi lingaba ngelihlakaniphe neliqave kanjani. Lelo bandla angeke likhule kuze kuthi okungaphezu kwemvelo kwaziswe phakathi kwalabo bantu futhi bayakubona. Into ethize abangakhuluma kuyo ezokhuluma ibaphendule okuqinisekisa lelizwi elilotshiwe. Manje khumbulani inkathi uMose ehlangana nalesi sihlahla esivuthayo lelozwi laliqinisekisiwe impela kwakuyizwi. UMose kathi ngekanga ukuba akhathazeke limayelana nani lonke leli phimbo yini lesi sidalwa lapha na. Ngoba uNkulunkulu wayesevele elobile embhalweni kuGenesisi ukuthi abantu bakho bayogogobala kulelizwe labezizwe kepha bayobuyiselwa emumva emva kweminyaka engamakhulu amane bayobuyela kulelizwe futhi ngokuba ububi bama-Amori abukagcwaliswa okwamanje. Manje amakhulu namakhulu eminyaka ngaphambili uNkulunkulu wayekushilo lokho u-Israyeli uyogogobala futhi aphathwe kabi ezweni labezizwe futhi wayeyohlala lapho iminyaka engamakhulu amane kodwa uNkulunkulu ngesandla esinamandla wayeyobakhipha. Ngakho niyabonga lesi sihlahla esivuthayo uMose wakwazi lokhu ngokuhlakanipha. Nembewu eyazalwa kuye yayilele enhliziyweni yakhe futhi wazama ngolwazi lwakhe lokuhlakanipha nezwi ukuzama ukubakhipha ukubakhulula ngoba wayazi ukuthi wazalelwa leyo nhloso. Wayekwazi lokho isikhathi imibhalo yonke yathi base bevele bekade belapha iminyaka engamakhulu amane. Njengoba nje sazi manje njengoba indoda ingibuzile emizuzwaneni embalwa edlule ngokufika nohlwitho siyazi sesisiphilile isikhathi aphuma esikhathini sohlwitho esiseduze futhi sibheke ukukholwa kohlwitho okungadonsela ibandla ndawonye futhi ulinike amandla athize angaphezu kwemvelo angaguqula le mizimba esiphila kuyo. Uma sibona uNkulunkulu ongavusa abafile kuyiphansi lendlu noma ngaphandle kwegceke futhi ambuyisele ekuphileni futhi amethule phambi kwethu. Uma sibona uNkulunkulu ongathatha umdlavuza odla umuntu abe yithunzi futhi amvuse abe yindoda ephilile eqinile, lokho bekufanele ukunikeza ukukholwa kohlwitho kubantu. Lokho uma lokho kukhanya kubaneka kuvela esibhakabhakeni necilongo likhale, umzimba kaKristu ngokushesha uyobuthela ndawonye futhi uguqulwe ngomzuzwana futhi uyiswe emazulwini. Yebo, ufanele kube nento ethize enjalo eyenzekayo futhi izikole zethu esayensi yezenkolo azisoze zakukhiqiza lokho. Nokho bona ngokuhlakanipha bakahle, kodwa ufanele uhlangane nalokho kukhanya. Ufanele uyithole leyo nto ethize futhi lapha uMose esekela ukubizwa kwakhe okukhulu phezu kwezi futhi kwakukukhulu kwaze kwathi ngelinye ilanga kwahlangana nalokhu kukhanya futhi lona impela izwi iqobo lwalo lakhuluma lamphendula. Khona-ke wathola ukugcotshwa kwakhe, lokho kwagcoba lokho ayenakho kuye, lokho kungaphakathi izinhlakanipho ezakukholwa, ukukholwa okwakusekelwe phezu kwenkolelo yakhe uNkulunkulu okwamehlukanisa nonina. Futhi manje uma eshaya ebukhoneni balokhu kukhanya kwagcoba lokho ayekukholwa, yabo ucobo olunje pho futhi wathunywa. Manje siyazi ngokuhlakanipha wayemzwile unina, wayazi ukuthi kwakuzokwenzekani futhi wayazi ukuthi wayephila kulolo suku. Kodwa lapho wathola ukuthi wayeyisehluleki, ngakho angahle ukuba wayekade ukukholwa kwakhe ngahle ukuba kwaqathaka kwahlehla kancanyana. Kodwa-ke ngenkathi efika esihlahleni uNkulunkulu wathi, ngikuzwile ukukhala kwabantu bami futhi ngiyasikhumbula isithembiso sami koyise u-Abrahama, u-Isaka noJakobe, futhi ngehlile nge lapho isabizwana somuntu, ngehlile ukuba ngibakhulule. Futhi manje futhi kwangathi nje ngingenezela lokhu uma uNkulunkulu angithethelele uma uzwakala kungokuthuka inkolo. Angisebenzi phezu komhlaba ngomuntu kuphela, ngingumvini ngingamagatsha, futhi ngizimemezela mina kuphela uma ngingathola umuntu. Futhi ngikhethe wena, futhi ngithuma wena phansi ukuba ubakhiphe. Nabo manje qaphelani, ngiyoba nomlomo wakho futhi wena thatha le ntonga. NoMose wathi, ngabubona yini ubufakazi obubonakalayo ukuthi uzongithuma futhi ungigcobile futhi uzokwenza lezi zinto na? Wathi, uphetheni esandleni sakho na? Wathi, induku. Wathi, iphose phansi, yaphenduka inyoka, wabaleka. Wathi, ixoshe, yabuye yaphenduka induku. Wathi, faka izandla zakho esifubeni sakho, wasikhipha futhi sasinoqhoko. Wasibuyisele emuva futhi sasesiphilile. Wathi, wabona inkazimulo kaNkulunkulu. Kwakungasekho umbuzo kuMose, senike naqaphela akaphindange abalekela ehlane futhi na? Wayazi ukuthi wayegcotshiwe, wayazi lapho zonke lezi zinto ezazikade zisenhlizeni yakhe, lezi zidingakalo ezinhle ezinkulu futhi zase zigcotshiwe. Manje yena uselungele, uselungele uhamba, ngakho nangu ehlela eGibhithe ehamba. uNkulunkulu wayethe, ngiyoba nawe, ngakho lokho kuyacazulula. Uma ngiyoba nawe, yilokho kuphela uMose ayefanele akwazi ngalolu bizo olukhulu enhlizweni yakhe. Futhi manje uNkulunkulu wathi, ngiyoba nawe. Manje uNkulunkulu wayeqinisekisile futhi okwakhe izisho zikaMose. Isisho zikaMose, ngihlangane neNkosi futhi wathi, ngikutshele ngikhona, ungithumile. Yabo, manje bathi, nansi indoda elinye iJuda, mhlawumbe abanye balezi zimklanya obelokhu eza ngaso sonke isikhathi ngalo lonke uhlobo lwesikimu ukusikhipha ebugqilini futhi niyazi ukuthi abantu banjani uma beyizigqila noma besebugqilini ngento ethize uhlala njalo kunohlobo oluthize lweqhinga eliza ngakhona niyazi ukulenza ngakho uMose uNkulunkulu wayethembisa uMose ngiyoba nawe ngiyoba kuwe amazwi ami ayoba ngamazwi akho kuluma amazwi ami futhi nje usho engikushoyo futhi manje ngenkathi uMose ehla futhi ubanika lolubizo futhi wama phambi kwaFaro futhi wamtshela inkosi uNkulunkulu wamaHebheru wathi khipha abantwana futhi wayengabavumeli bahambe ngakho wenza isibonakaliso phambi kwamalunga amadala naphambi kwaFaro nezibonakaliso uNkulunkulu azenza wathi manje kusasa ishe ngalesi sikhathi ilanga lizoshona kuzoba ngobumnyama konke phezu kweGibhithe futhi kuyafezeka impela nje wayesethi-ke kuza izibawu phezu kwezwe wayeselule intonga yakhe wayesebiza izibawu nezibawu ziyafika futhi waprofetha nayo yonke into ayiprofetha yenzeka impela nje ngendlela nje kwakunguNkulunkulu nabo uNkulunkulu wayembizile kusukela ekuzalweni kwakhe wafaka izidingakalo kuye zokukholwa okukhulu useyehla-ke enobukhona bakhe wayesegcoba leyo nto ethize enkulu kuye wayesemthumela ezansi enezwi lakhe futhi wakunisekiswa ngokufanelekile ngezisho zakhe akunandaba ukuthi bangaki owaka ababevukile ukuthi zingaki lezi ezinye izinto ezazenzekile uNkulunkulu wayekhulume uMose wakhonjwa uMose owashiwa nguMose uNkulunkulu wayekuhlonipha ngifuna ningalikhohlwa neze lelozwi okwashiwo nguMose uNkulunkulu wayekuhlonipha ngoba izwi likaNkulunkulu lalikuMose ngiyoba nomlomo wakho uyokhuluma izinto ezifanele manje okushiwo uNkulunkulu okushiwo uNkulunkulu ukukhuluma ngoMose futhi kwaqinisa futhi kwaqinisekisa izisho zakhe futhi watshelwa ngunina ngokuzalwa kwakhe okuyimfihlakalo nokuthi isikhathi sesandla sisondele kanjani ehoreni ukuthi kwakuzoba khona ukukhululwa u-Amramu noJokebedi amadodana nendodakazi kaLevi baqala kukhuleka uNkulunkulu kuba athumele umkhululi futhi kuthatha uma ubona isikhathi sesithembiso sisondela sibeka abantu kuba bakhuleke nokuba balambele futhi akungabazeki ukuthi uJokebedi wayemtshelile kaningi unina njengoba wayengumphatheli wakhe futhi njengoba siyazi indaba futhi wayemtshelile ukuthi wayekhuleke kanjani futhi Mose ngenkathi uzalwa ndodana wawungumntwana omuhle wawehlukile kwakukhona into ethize eyenzeke ekuzalweni kwakho nganikeza okusamdlalo wasesiteji ngakho ngenzela abantwana kungekudala futhi ngathi ngenkathi u-Amramu esekamelweni ekhuleka wabona ingelosi ihosha inkemba yayo futhi ikhomba ngasenyakatho yayisithi uzoba nomntwana futhi uyothatha abantwana basenyakatho abayise ezweni elithenjisiwe nginikeza okusamdlalo wasesiteji ngenzela abafu abancane ukuze bazokwazi ukukuqonda ukuthi inhlakanipho yabo ayikafinyeleli endaweni nina abadala futhi ningabamba ngeizinto njengoba umoya ongcwele ukwembula kini manje nakuba unina wayemtshele lezi zinto futhi wayekwazi lokhu nokho wayedinga okunye ukuthinta ukufundisa kwakukahle kodwa wayedinga ukuxhumana nesiqu sakhe yilokho izwe likudingayo namhlanje yilokho ibandla likudingayo namhlanje yilokho wonke umuntu akudingayo lokho ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ukuze ube yilokho udinga ukuxhumana siqu sakho yabo into ethize kunandaba uyazi izwi liqiniso uyazi liqinisile kodwa-ke uma ixhumana bese-ke ubona into yenziwa khona-ke uyazi semgwaqweni oyiwo yabo futhi bekisisa uyohlala njalo kungombhalo kuyoma kahle nombhalo ngoba lokhu kwenza umkhuleko ka-Amramu wawuhambisana nje incamashi nombhalo imikhuleko yabo okanye nezwi elithenjisiwe uNkulunkulu wethembisa ngaleso sikhathi ukukwenza bakukhulekela futhi nangumntwana omuhle wazalwa futhi babhekisisana oh ngikuthanda kanjani lokhu niyabo ngehora uFaro ayebulela ngalo bonke abantwana niyabo ebabeka enkembeni inkemba yenhloli bona abagwaza labo babantwana abancane abafa abapha izingwenya imizimba emincane izingwenya mhlampe zaze zakhuluphaliswa imizimba yabantwana bamaHebheru kodwa iBhayibheli lasho ukuthi abazali abawesabanga umyalo kaFaro wokubulala abantwana abazange babe ngesabi ngoba babebone into ethize kule ngane kwase kuqaleni nje bakubona ukuthi lena kwakuyimpendulo yomkhuleko futhi manje uMose wayenakho konke lokhu njengesendlalelo ngakho uMose wazi ukuthi wayethunyelwe yona impela inhloso ukukhulula abantwana bakwa-Israyeli niyabo sonke isendlalelo siyanqwabelana nje uma uthola noma yini futhi ungaletha iBhayibheli lithi lokhu kuzokwenzeka futhi nakho kwenzeka nalokhu kuzoba ngaleso sikhathi nakho kwenzeka nalokhu kuzoba ngaleso sikhathi sithize nakho kwenzeka khona ke konke unqabelana ndawonye futhi usidwebela isithombe oh likanjani elithabernakele kulokhu kusa sikanjani thina abantu belihola mfowethu Neville njengoba sibona obumpunga bushaya izinwele zethu namahlombe ethu eqhotha nga sibona izwe ithandeleka futhi lingangazela njengoba linjalo nokuthi singaqalaza kanjani bese sibona isithembiso sisondela se ngicabanga ukuthi izikhathi eziningi uma omunye ubengavele nje aphampe kulo kanye futhi angaliqondi noma aliqonde njalo futhi angene kulo kanye cishe impela belingakuthumela ephakadeni ngento nje yohlwitho ngempela futhi awangakwazi neze futhi nje oh ukukhashule izinto esizibonile nesizaziyo nesiziqondayo nakho konke kuphampe phakathi ngesikhathi esodwa owesilisa noma owesifazane umfana noma intombazane bangavele nje mhlambe aphakamise izandla zawo bese lethi asihambe inkosi Jesu niyabo oh lisondele kakhulu kanjani ihora uMose akazi ukuthi wayezalelwe leyo nhloso wayeselunguza ngamafastela wayesewabhekisisa lawo maHebheru lapho eshikashikeka wabuka emumva lapha empalweni futhi wathi futhi bayogogobala iminyaka engamakhulu amane yabo kodwa ngiyakubakhipha ngesandla esinamandla manje ke nqa esebuya emva kokuthunywa ecotshiwe wazi ukuthi wazalwa nokukholwa kwakhe kwabuka ngokukholwa wababona labo bantu futhi wazi ukuthi babengabantwana bakaNkulunkulu ngoba izwe izwi lasho njalo babengesika bezwe futhi wayengafali nabo bonke abanye babehlukile futhi babengabangahlakahlile ekhanda nezinhlanya ebukhazikhazini obuphakeme begibhithe futhi wayezoba indodana kaFaro engamela umbuso nolandelayo kodwa yena wakukhona into ethize phansi kuye ukukholwa kwangempela okungabukanga lezo zinto ubukhazikhazi ayezobudla ifa wabuka izithembiso zikaNkulunkulu futhi wazi ukuthi isikhathi saze sisondela nokuthi leyo ndoda ifanele ukuthi yacabanga ngani ngifuna ukuqoqisana naye sukulumbe uma ngihlangana naye ngaphesheya wena uthi ukuhlanya mfowethu qhabo akusikho ngizohlangana naye ngomusa kaNkulunkulu yebo mnumzane ngiyokhuluma kuye sukulumbe uMose qobo lwakhe futhi ngingathanda kanjani ukumbuza nje kanjani ngenkathi ebone ukulungiselela kwakhe ikanjani ingxaki uDevele ethi abantu abazokukholwa akukho lutho kuloko kodwa ngenkathi leyo mbewu iza ekuphileni phezulu lapho into ethize yamshaya futhi wazi ukuthi kwakukhona into ethize ezokwenzeka wazi wabuka iwashi lakhe elikhulu futhi wabona ukuthi kwakuyisikhathisini futhi wazi futhi ufanele ukuthi wacabanga kanjani lapho ebhekisisa. Manje ngenkathi esehlanganise konke lokhu, yonke lento enkulu ayeyibonile, isikhathi sombhalo, umkhuleko kanina noyise, futhi wazalwa ngokuzalwa okungejwayelekile, umntwana oyinqaba, futhi ngaso sonke isikhathi kwakukade kukhona into ethize le phansi kuye, futhi manje uphuma uthi nyelele, futhi uzama ukucabanga ukuthi uzothatha ukuqeqeshwa kwakhe kwezempi esikoleni sakhe futhi akhulule abantwana nalokho kwehluleka. Manje-ke wenyukela ehlane futhi uganwa yintombi ethandekayo engum-Ethiopia futhi baba nomfana omncane ogamali nguGereshomi. Futhi ngolunye usuku esaluse umhlambi khona manjalo ubone isihlahla esivuthayo phezulu esiqongweni sentaba sivutha. Wayesenyukela lapho futhi hhayi isihlakaniphi, hhayi ukucabangela, hhayi inkohliso, inkohliso yamehlo, kodwa phakathi kuye nango wayekhona uNkulunkulu ka-Abrahama ekukhanyeni insika yomlilo emumva esihlahleni. Lowo mlilo njengamagagasi ephuma, kodwa akushikhathazanga isihlahla nephimbo lombhalo, iphimbo likaNkulunkulu lakhuluma liphuma lapho lase lithi, ngikukhethile nguwe indoda, ngakubuselela inhloso, ngiyafakazisa kuwe lapha ngezibonakaliso, uyehla uyokhulula abantwana ngoba izwi lami lizofanele ligcwaliseke. Ko izwi lakhe lalolu suku lizofanele ligcwaliseke. Siphile ehoreni, akunandaba ukuthi noma ubani omunye uthini, izwi lizofanele ligcwaliseke, kudlula amazulu nomhlaba, kodwa hhayi izwi lakhe. Manje ngenkathi uMose ehlanganisa konke lokhu futhi wabona ngazo zonke iziqondiso, kwagcoba ukukholwa kwakhe.
Amen.
Umcabango nje pho lokhu umina qobo lwawo ubona umbhalo uqonda ukhomba ngokuqonde ngqo kulokho okwakuyikho, nokukhuluma kukaNkulunkulu nobufakazi ubonakalayo bakho lapho kwagcoba lokho kukholwa ayenakho kuye ukuba ayosebenza. Bekufanele kwenzeni kithi na? Sidinga kuphenduka, sidinga imvuselelo. Ngisho mina uqobo lwami, niyabo, ngidinga ukushukuma, ngidinga into ethize. Ngithe bengikhuluma kimi uqobo lwami kulokhu kusa, noma ngami uqobo lwami, ngidinga ukuphaphama. Futhi uma ngicabanga ngalobo bufakazi obukhulu obonakalayo, yonke into yendlalwe phandle lapho ngokuphelele kakhulu, futhi kwagcoba ukukholwa kukaMose futhi ubonile ukuthi kwakungekho lutho. Lapha wabaleka esuka eGibhithe ne-empeleni wayengaqala ukuvukela umbuso noma okuthize, futhi wayengavuka futhi aqale umphedukazwe eGibhithe, futhi wayengathatha imbi futhi alwe. Kodwa niyabo, futhi wayenezinkulungwane eziningi zingakuye. Kodwa esikhundleni salokho wayesaba ngisho nokwenza lokho nezimpi zingakuye. Kodwa manje nangu ebuya eminyakeni engamashumi amane kamuva, iminyaka engamashumi ayisiyagalombili ubudala, enenduku kuphela esandleni sakhe. Ngani? Okwakukade kuvutha phansi enhliziyweni yakhe kwase kube yiqiniso. Wayesegcotshiwe-ke futhi wayazi ukuthi wayeno-isho kanje inkosi. Yayingasekho into ezomvimba manje. Wayengadingi impi, uNkulunkulu wayenaye, yilokho kuphela yokudinga. UNkulunkulu enaye. Uma wazi ukuthi uNkulunkulu ukuthumile ukuba wenze enye into ethize, futhi uyayibona inyakaza phezulu lapho akukho lutho nje okungathatha indawo yakho, yilokho kuphela. Ngiyakhumbula ngezikhathi ngenkathi inkosi ngitshele ngezinto ezithize eyayizokwenzeka, bese kuthi-ke ngenyuke bese ngiyibona ilele lakhona lapho kanjani. Ukuzwa okunje pho, isimo sesivele siphansi kokulawula, ilokho kuphela, niyabo, ngoba uNkulunkulu washo njalo. Ngiyakhumbula abaningi benu bayakhumbula ngumfana omncane evuswa eFinland, kwase kuthi-ke kwabafileyo kade ebulewe imoto, Uthi ngama lapho eceleni komgwaqo ngase ngiqala ngihamba ngisuka kulowo mntwana ngase ngiphenduka ngase ngibuka emuva nento ethize ibeka isandla ehlombe lami futhi ngacabanga ukuthi kwakungumfowethu mo futhi akukho muntu owayengakimi ngase ngibuka emuva kwase kuthi-ke ngabuka phezulu entabeni ngabona ngathi awu ngilibonile lelo gquma ndawondawo kodwa asikhuphukanga ngapha siza ngenye indlela libi lelo gquma na ngase ngibuka futhi ngabona leyo moto ezansi lapho ifahlazekile ngambona lowo mfana omncane lapho nokwakhe elele lapho nokuqunda izinwele izinwele ezigundiwe qundiswe okwembiza njengoba besingakubiza kanjalo lapha amehlo ebheke emuva njengoba akamfowethu wey lalinjalo ngolunye usuku ngenkathi ewa nonyawo oluncane lwagijima ngesokisi lapho izitho zakhe ezincane sasiphuke khona negazi liphuma emehlweni akhe nekhala nezindlebe futhi ngisibonile esakhe esincane isikhindi futhi esiboshwe ngezikinopho esakhe lapha nangasohlangothini lokhalo lwakhe oluncane namasokisi akhe amade amancane esenhla njengamasokisi amade njengoba sasiwagqoka eminyakeni eminingi edlule ngase ngiqalaza futhi kwawukhona ncamashi ncamashi ngendlela umongcwele owawungitshele ngayo eminyakeni emibili engaphambili ngenkathi nonke nikulobe emabhayibhelini enu esizweni sonke ukuthi kwakuzokwenzeka Oh, lapho manje-ke isimo sesisondele akunandaba ukuthi ufe kangakanani akunandaba ukuthi omunye umuntu uthini sekuphelile uzofanele abuye ngathi uma lo mntwana engavuki kulo ofileyo khona-ke ngingumprofethi wamanga ngingomele unkulunkulu ngokungesikho ngokuba ezweni lendabuko iminyaka emibili eyedlula wayengitshela ukuthi lokhu kuyokwenzeka futhi lapho laba befundisi nawo bonke kulotshiwe ephepheni elingabhalwe lutho lebhayibheli lethu futhi nakho ncamashi ufundeni ephepheni elingabhalwe lutho ukuthi kuyoba kanjani isezweni amadwala elakanyanayo kanjalo njalo abulawe nase abengakwesokudla somgwaqo ngathi nakho akukho ongakuvimba isimo sesivele siphansi kokulawulwa ukukholwa okwakuphakathi kwenhliziyo yami kwagcotshwa no uma kuphela bengingakuchaza lokho ukukholwa unkulunkulu enganginakho kunkulunkulu owangitshela futhi akuzange kwehluleke wangitshela isimo siphansi kokulawula manje nakho impela engakukhombisa khona eminyakeni emibili edlule futhi nakho kulele ngokuhlelekile impela nje into kuphela ozofanele uyenze ngokukhuluma izwi nomfana omncane wavuka kwabafileyo nabo bengicabanga futhi ngibuka emuva kumfowethu Fred Sweetman ehlezi lapho nomfowethu Ben Wood nabo ngolunye usuku enhla emgwaqeni omkhulu wase-Alaska ukuthi ngama kanjani lapha ebandleni futhi nganitshela nonke ngesilwane esasibukeka sifana nezimpondo zenyamazane idiye ama-inti angamashumi amabili nambili nebhere elimpunga elinezihloko ezisasiliva ngangingakaze ngibe lapho ngaphambili nokuthi kanjani ukuthi ngangizothola lesi nokuthi sasizoba njani nokuthi babezoba bangaki abanami nokuthi babezobe begqoke kanjani ngiyakwazi nonke amaviki namaviki ngaphambi kokuba kwenzeke futhi lapho ngenkathi ngingena lapho ngingakwazi nakho kulele leso silwane ngase ngihamba futhi kwakungokungenakwenzeka uma umzingeli ezokwazi noma elalele kule tape ukuthi ungeke kanjani wenyukele ebusweni besilwane siyogquma futhi sibaleke kodwa asizange futhi naso silenga elawini lami nakho kulenga esisasihloko esisasilipha ngayo impela nje indlela ne-rula libekwe lapho isilinganiso setheyipu ukukhombisa okuyikho du kwaso nophondo okungenani uzoswabana ama iti amabili noma angaphezulu uma loluhlaza esilwaneni nalapho seloma kodwa lolu aluzange luswabane luselokhu lukhona ngamashi ekhaleni ama iti angamashumi amane nambili nabo nakho kubekwe esiza stoko sesiza silver singamafeti ayisikhombisa ubude nje ngamashi nawo yonke into ingendlela ngamashi eyayingayo sibekwe lapho manje kodwa ngenkathi le ndoda ithi kimi manje buka uPhethi Branham sina lesi silwane owakhuluma ngaso kodwa wangitshela ukuthi uyothola ezimpunga esinesitoko esisasiliva ngaphambi kokuba uye phansi ekugcineni kwegquma emumva ngale ukuya lapho abafana bekhona lowo neyembe elihlaza tshani ngathi nguisho kanje inkosi uNkulunkulu usho njalo kodwa mphethi Branham wathi ngibona konke phezu kwayo yonke into lapha amamayela akukho lutho sivelaphi na ngathi lokho akusikho kwami ukuba ngibuze uNkulunkulu washo njalo futhi unguJehova Jire angaliletha ibhere lapho angalibeka elilodwa lapho futhi wenza futhi nanto isimo phansi kokulawula futhi ngenkathi uMose ebona ukuthi wavuselwa lenhloso futhi wayehlangane ubuso nobuso loNkulunkulu omkhulu owenze ubizo futhi wayemcobile futhi womkhomba futhi wathi lolu ubizo lwakho Mose ngiyakuthuma futhi ngizokukhombisa inkazimulo yami futhi ngilapha esihlahleni esivuthayo yehlela lapho ngiyoba nawe akathi nganga ngisho nenduku wayenezwi izwi eliqinisekisiwe futhi waya lapho kwagcoba ukukholwa okwakukuye futhi kuyasigcoba uma sibona ukuthi siphile ezinsukwini zokugcina ukuthi uthola ukuthi zonke lezibonakaliso esizibona zenzeka okukhulunywa ngazo empalweni ziyokwenzeka ngezinsuku zokugcina kusukela le ezulwini kuya emandleni ezombusazwe nemvelo yabantu nokukhohlakaliswa kwezwe naphakathi kwabesifazane nokuthi bayokwenza kanjani ngezinsuku zokugcina nokuthi abesilisa bayokwenza kanjani nokuthi amabandla ayokwenza kanjani ukuthi izizwe ziyokwenza kanjani nokuthi uNkulunkulu uyokwenza kanjani futhi siyakubona konke kubekwe khona lapha phezu kwethu oh kugcoba ukukholwa kwethu kusikhiphela ezingilizini ezinkulu niyabo kusehlukanisa nezinye izinto zezwe niyabo akunandaba ukuthi sibancane kanjani nokuthi singosana kanjani kangakanani ngesibalo ukuthi sihlekwa kangakanani kuhlekiswe ngathi akwenzi nomnci umehluko iloko kuphela siyakubona unento ethize phakathi kwethu sami selwa ngaphambili ukuba sibone leli hora futhi akukho lutho oluzivimbela ekuliboneni amen lapha uNkulunkulu ukhulumile sekuvele kwenzekile siyakubona oh simbona kanjani uNkulunkulu ngalokhu oh manje ke ukhipha ukholo lwakho uma sibona lezi zinto zenzeka lapha manje lapha futhi sifunda ukuthi uMose ethi ukuthiwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe. Manje wathi ukuthukwa ngenxa kaKristu. Manje khumbulani ukuthukwa ngenxa kaKristu niyabo kunokuthukwa ekukhonzeni uKristu. Uma uthandwa kakhulu ngabantu nezwe khona ke ungeke wakhonza awukhonzi yena uKristu qabo. Ungeke ngoba uyabo kunokuthuka okuhambisana nalo izwe njalo belithuka emuva le lapho izinkulungwane zeminyaka eyadlula kwakukhona ukuthukwa okwakuhambisana nalo noMose ukuba abe ngufaro wayengufaro olandelayo ozayo indodana kafaro futhi wayengufaro olandelayo ozayo enokuthandwa phakathi kwabantu futhi nokho wathatha ngokuthi ethi usho ukuthi uthatha ngokuthi wathatha ngokuthi ukuthiwa ngenxa kaKristu wezinto ezinkulu unakho konke lokho iGibhithe elalingakwazi ukumnika khona iGibhithe lalisezandleni zakhe kodwa nokho wayazi ukuthi ukuthatha indlela kaKristu kwakungukuthukwa kodwa wayejabule kakhulu ukwazi ukuthi akukhona into ethize phakathi kwakhe okwakumenza ukuba athathe ngokuthi lokhu ukusondela kukaKristu ukuthukwa ngenxa kaKristu njalo kukhulu kunabo bonke ubukhazikhazi abudla ifa wayenefa ngaphakathi kuye elilikhulu kude kunalokho ifa elingaphandle elalimnike khona oh ukuba besingaba njengalokho namhlanje futhi sivumele umoya ongcwele agcobe lokho esinakho phakathi kwethu lokho kukholwa ekuphileni okumesaba uNkulunkulu okwahlukaniselwe uKristu manje nokukholwa okunje njengalokho ayenakho waqaphela futhi wathatha lokho uthukwa ngokuthi uludumo namhlanje omunye umuntu angathi hey ungomunye walabo bantu labo na utheje kuba namahloni amancane ngakho kodwa wakuthatha ngokuthi uyincebo enkulu kunalo lonke izwe ngenxa yokuthi kwakukhona into ethize kuye ayengayikhuluma izwakale futhi athi yebo ngikuthatha ngokuthi kunjalo lokhu kuhlonishwa kakhulu ngiyajabula ukuba ngomunye wabo niyabo ngiyajabula ukuzibala njengomHebheru uthi hayi umGibhithe amaKristu namhlanje ufanele asho into efanayo ngiyajabula ukuzithatha ngokuthi ngingumKristu ukuba ngizithibe ezintweni zezwe Inqubo yezwe hayi njengelunga lebandla nje kodwa njengomKristu ozelwe ngokusha ophila njengokombhalo nakuba ngingabizwa ngisho nangamalunga ebandla ngohlanya nokho ngithi leyo nto enkulu enkulu kunalokho kuba lengingumuntu othandwa kakhulu kakhulu ngabantu dolobheni noma esizweni ngingaqoka ukuba yilokho kunomungameli kweUnited States noma inkosi phezu komhlaba niyabo ngithi lokho kungokuphakeme kakhulu ngoba uNkulunkulu esihawini sakhe ngaphambi kokusekelwa kwezwe wangibona futhi wabeka imbewu encane phakathi lapho ukuthi ukukholwa kwami kuyondiza ngaphezu kwalezi zinto zezwe Kuthi manje ungibizile futhi ngiyayazisa indawo yami njengoPaulu wathi wasazisa isikhundla sakhe ngokuphakeme niyabo futhi ukuthi uNkulunkulu wayimbizile suka ekubeni nguthisha omkhulu njengoGamaliyeli kodwa uPaulu wayekade ebizele ukuba ngumhlatshelo kaKristu niyabo manje itefanayo aphelani nekukholwa kunje akazange athembele ekuboneni kwakhe kulokho ayengakubona manje akabonanga lutho lutho phandle lapho kodwa isigejane sasabantu abaphatha udaka izigqile etilongweni bebulawa insuku zonke beshaywa ngezitswebhu uhlekiswa ngabo izinkolelo zabo zezenkolo kwakuyizinhlanya futhi kwakukhona uFaro ehlezi esihlalweni sobukhosi owayengamazi noma azise noma yini ngenkolo yabo wayengazelutho ngakho wayengumhedeni ngakho uvele nje isithombe esinje pho sanamhlanje futhi nanso inkolo ehlukile nokuthi kanjani uma lo Mose nokho ekuso impela isihlalo esinomongameli noma indoda enkulu uFaro uthatha indawo yakhe ekufeni kwakhe futhi wayindoda endala futhi nokho uMose wacabanga ukuthi lolobizo wabuka phandle lapho nefastela elifanayo uFaro abuka phandle ngalo ngoba wayesekhala uFaro wabuka phandle la futhi ubabonile labo bantu ababephakamisa izandla zabo futhi babethatha isitswebhu futhi babashaye baze bafe ngoba babe khuleka babe babhokota ngenkemba ngoba babehluleka ngisho ungalaleli nganoma isiphi isikhathi futhi bebenza basebenze imizimba yabo emidadlana ize iwele ngaphandle futhi babanike uhafu owenele kuba badle awu babe ngelutho kepha isigejane sezinhlanya bengezibe impela abantu kodwa nokho Mose lokho ukukholwa ukuye
wabuka phezu kwabo wayesethi bangabantu ababusisiweyo bakaNkulunkulu. Amen. Ngiyakuthanda lokho. Ene ukholo kunjalo amehlo akhe awazange athathwe ubukhazikhazi baseGibhithe lathathwa isithembiso sikaNkulunkulu. Iso lakhe lokhozi lokukholwa libone ngaphambili le ubukhazikhazi baseGibhithe. Yena kumbulani uba ukhozi manje ungumprofethi. Neso lakhe lokhozi liphakamela ngaphezulu kwalezo zinto. Oh, ngikuthanda kanjani lokho. Hey, kukangaki namhlanje. Namhlanje amaKristu athembela emizweni yawo nakulokho angakubona noma lokho angakuqonda esikhundleni sokukholwa kwawo. Ukwethembela kulokho okubona ngeso lakho nobukhazikhazi. Njengani besifazane, njalo ngibiza kini ngokuthi nifanele niyeke izinwele zenu zikhule, anifanele nizipende ubuso, nifanele niziphathise okwamanenekazi namaKristu. Nibuka phandle emgwaqweni bese nibona besifazane namhlanje begqoke ngokungenasimilo. Awu, niyacabanga, awu, ungowesonto, ngeke wenze ngani lokho mina na, niyabo? Futhi ukunda izinwele zakhe, ngeke wenze ngani, ngani mina? Lokho na, awu, ubonakala emnandi nje futhi nje ehlakaniphe kakhulu nobuntu engingenabo ngisho. Awu, ngingekwenze ngani mina lokho na, bengifanele ngikwenze. Uma wenza lokho, ukhubaza ukukholwa kwakho, niyabo? Awukunikezi ukukholwa kwakho ithuba lo ukuba kukhule. Qala kulokho. Njengoba ngishilo omunye wathi, Philippenem, izwi abantu bakuthatha ngokuthi ungumprofeti. Awufanele ukuphafumulela abesifazane kanjalo nabesilisa ngalezi zinto. Wena ubufanele ubafundisa ukuthi ukuprofetwa kanjani nokwemukela iziphiwo. Ngathi ngiyabafundisa kanjani ongwaqa bebe bengabazi ngisho abici babo na. Niyabo, manje nje qala kulokho. Zihlanze wena ukuze ukuthi uma uphuma uhamba emgwaqeni ubukeke njengomKristu empeleni, yabo. Bese ke uhambe uziphathe njengaye, yabo. Futhi ungeke ukwenze phakathi kwakho uqobo, ufanele kube noKristu ofika phakathi kwakho. Futhi uma leyo mbewu ilele phakathi lapho nalokho kukhanya uyishaya izoza ekuphileni. Uma ingezi ekuphileni, kwakungekho lutho lapho ukuba kuze ekuphileni. Ngoba iyakufakazisa impela kwabanye. Niyabo, ize ekuphileni masinya ukukhanya ungayishaya. Lokho kungukukhuzwa kwabesifazane. Ngiyazi olalele kule tape noma oyoyilalela. Kungukukhuzwa kuwe dade, kufanele. Kufanele ngoba kuyakhombisa. Angikhathali ukuthi wenzeni. Ungahle ukuba kungowenkolo yonke impilo yakho. Ungahle ukuba uhlale ebandleni. Uyihlo angaba ngumfundisi. Noma indoda yakho ingaba ngumfundisi. Kodwa inqobo nje uma ungalaleli izwi likaNkulunkulu ukhombisa ukuthi akukho kuphila lapho. Uma ubona into ikhishwa nokuphila kukamoya ongcwele, ubhekisise uma ushaya abanye ubone ukuthi benzani. Uma kukuletha phezu kwabo, akumangalisi ukuthi kungani ukukhuzwa okunjepho kulabo bafarisi ababiza uJesu ngenkathi ayekwazi ukubona imicabango yabo, wababiza Belzebule. Naleso sifebe esincane sathi, ngani lo mfo ungumesiya? Umpalo uthi uyokwenza lokhu. Niyabo, leyo mbewu emiselwe ngaphambili yayilele lapho futhi ngenkathi ukukhanya kuyishaya ize kuphileni. Ungeke wayigcina iphansi, ungeke wafihla ukuphila. Ungathatha futhi uthele ukhonkolo phezu kwesixha sotshani futhi ububulale ngesikhathi sasebusika. Ngentwasahlobo elandelayo, bubuphi utshani bakho obuningi kakhulu na ngokuzungeza umphetho ngqo kakhonkolo? Isizathu, leyo mbewu eqhumile phansi kwalelo tshe, uma ilanga liqala ukukhanya ungeke wayibamba. Iyoshobiza indlela yayo izungeze iphumele lapho bese iza ngqo iphumele emphethweni walokho bese imisa mpo ikhanda layo enkazimulweni kaNkulunkulu. Niyabo, ungeke wafihla ukuphila. Uma ilanga lishaya impilo yezimila izofanele iphile futhi uma umoya ongcwele ushaya ukuphila kwangokomphalo okukumuntu uveze isithelo sakho khona lapho yabo ngakho ungakhathaleki ukuthi uqinise futhi uqotho kangakanani ukuthi usho kanjani ukuthi awunjalo futhi ukukhuluma uthi babe laba besifazane begqoka lezi zingubo ezimbi nezinto phandle lapho nje ohundula izingubo ojwayelekile omgwaqo nakuba ungakholwa ukuthi unguye ungeke wazenza ukholwe ungafakazisa ukuthi umsulwa ngokuphinga kodwa encwadini kaNkulunkulu uyaphinga uJesu wathi obuka owesifazane amkhanuke usephingile naye enhlizweni yakhe vele futhi uziveze wena ngaleyo ndlela uyabo ungeke wakubona ngaphandle uma lokho kuphila kulele lapho ubuka omunye umuntu uyabuka bese uthi awu ngiyamazi uTate Jones umfowethu Jones uyi ungumfundisi umkakhe wenza lokho futhi wenza lokho angikathali ukuthi lokho kwenzani leli yizwi uJesu wathi onke amazi omuntu mawabe ngamanga nawami abe iqiniso iBhayibheli futhi uma lokho kukhanya ngempela kuyishaya izofanele ize kuphileni izofanele nje ize kuphileni manje iso elikhulu likaMose iso lakhe lokhozi labuka ngaphambili le ubukhazikhazi baseGibhithe ikholwa elingumKristu wangempela namhlanje akulandaba ukuthi ibandla lithini ukuthi omunye umuntu uthini uma lokho kukhanya kukushaya babona khona impela ukuqinisekisa kukaNkulunkulu leyo nsika yomlilo ilenga lapho nezibonakaliso nezimanga okwathenjiswa umphalo ubekwa futhi uza ekuphileni akunandaba ukuthi uncane kangakanani nokuthi bangaki engcosaneni ngesibalo iqebu likaNkulunkulu njalo beliba sengcosaneni ngesibalo niyabo ungesayi umhlambi omncane omncane kuyintando enhle kayihlo ukunipa umbuso niyabo bayakubamba uNkulunkulu ophezelekile ukubathumela phakathi bevele kuwo onke amahlelo lonke uhlelo ndawo zonke ukubona uma bemiselwe ukuphila bukani Simeon omdala emiselwe ukuphila ngenkathi uMesiya engena ethempelini ngesimo sengane ezingalweni zikanina uSimeon emuva ekamelweni ndawo ndawo efunda umoya ongcwele wamphakamisa ngokuba wayelindile lokho kuphila kwakukuye wathi angiyikufa ngize ngibone uKristu weNkosi futhi nakho ukhona uKristu weNkosi ethempelini umoya ongcwele wamhola esuka emsebenzini wakhe awumiselwe waphuma wayesehamba ehlela lapho wayesequkula leyo ngane wayesethi sale sale usumukisa inceku yakho ngokuthula ngokuba amehlo amabona insindiso yakho awukhona owesifazane omdala oyimpumputhe ekhoneni ogamalingu ana owakhonza inkosi imini nobusuku wayebikezela futhi ukuthi ethi uMesiya uyeza sengiyambona eza nokho wayimpumputhe ngaleso sikhathi esifanayo inkathi elapho lokho kuphila okuncane okwakukuye okwakubikezela kuyoba khona manje ke lokho kuphila okufanayo ukukhanya kungena endlini ngesimo sengane njengomntwana ozalwe ngaphandle komshado esongwe ngezimbeleko zakhe eze edabula endlini nomongwele washaya lo wesifazane omdala oyimpumputhe futhi uza ngomoya eholwa edlula kubantu wayesema engama lengane wayesebusisa umama wayesebusisa ingane wayesesho ukuthi liyakuba yini ikusasalayo niyabo emisele ukuphila niyabo babukeni dalingekho ithazini labo wawukhona kuphela miphefumulo esishiyagalombili eyasindiswa ngosuku lukanowa kulukhulu kuba babe baningi kakhulu kodwa wonke lo owayemiselwe ukuphila ungena ngaleso sikhathi niyabona ukuthi umongcwele usebenza kanjani onyakeni ngamunye udonsa abantu manje sithola ukuthi ukukholwa kukaMose kwamholela ukuba abhekisise okwakuzoba yikho hayi okwakuyikho. Buka ikusasa esikhundleni senamhlanje. Buka isithembiso esikhundleni somkhazikazi. Buka abantu esikhundleni senhlangano. Niyabo, uNkulunkulu wenza lokho. Uloti wengabubona ubukhazikhazi bempumelelo ezansi eGibhithe noma ezansi eSodoma. Uloti wayengakubona okunokwenzeka kwenqwaba yemali. Uloti wayengayibona okunokwenzeka kwakungenkathi ebuka ngale eSodoma futhi mhlawumbe wayengaba lokhu wayengumHebheru wayengahle abe indoda enkulu lapho ngoba wayeyisimo ukuhlakanipha okukhulu nendodana yomfowabo ka-Abrahama. Ngakho wakhetha ukuya ngaseSodoma. Izinhlakanipho zikaLoti zamholela ekubeni abone ubukhazikhazi bempumelelo. Izinhlakanipho zikaLoti zamholela ukuba abone isibusiso sobukhazikhazi. Kodwa ukukholwa kwakhe kwakhutshazwa kakhulu yibo akawubonanga umlilo owawuzobhubhisa lolo hlobo lokuphila. Naleyo yindlela abantu abayiyo namhlanje. Bayakubona ukuba nokwenzeka ukuba senhlanganweni enkulu. Bayakubona ukuba nokwenzeka kokuba nokuma kwenhlaliswano nabantu bedolobha. Kodwa ababuboni possible ababuboni ukuthi ababoni ukuthi ukukholwa kwabo ukhubazekile. Ake ngokuphinde lokho ukuze ungaqondwa ngokungesikho. Abesifazane namhlanje bona njengoba ngisho bafuna ukuziphathisa okwezincweti amabhayisikopo. Abesilisa namhlanje bafuna ukuziphathisa okwabahlekisi bethelevishini. Abashumayeli namhlanje babonakala befuna ukwenza amabandla abo njengelinye idlangala lesimodeni lohlobo oluthize ubulunga kanjalo njalo. Babona ukuba nokwenzeka ukuba mhlawumbe ngokuba umbhishobhi noma umbonisi omkhulu noma into efana naleyo. Uma behambisana nebandla beshiya imibhalo ube ubekwe ngqo phambi kwabo unokuqinisekiswa ngempela ngamandla kaNkulunkulu nangezwi likaNkulunkulu eliphilayo liphila kubantu. Nokho abalifuni bathi asifuni ukuxubana nento njengaleyo. Ungathatha ikhadi labo lehlanganyelo, ungathatha inqubo yabo yehlelo. Nokho indoda ekotho njengoloti ehlezi ezansi eSodoma azi ukuthi lokho akulungile. Niyabo? Niyabo benzani uma benza lokho na? Bakhubaza ukukholwa okuncane ababenakho. Ngeke kwasebenza. Manje uMose uyaqhela kulokho futhi wabeka ukukhola kwakhe kwakhubaza izwe phakathi kokuthi ukukhola kwakho kuyokhubaza ubukhazikhazi noma kuphakathi kokuthi ubukhazikhazi kuyokhubaza ukukhola kwakho. Manje ufanele uthathe okukodwa noma okunye futhi uyabona iBhayibheli aliguquki, uNkulunkulu akaguquki, uNkulunkulu ongaguqulekiyo. Kuthi manje siyathola namhlanje ukuthi abantu balolu suku niyabo babuka izinto ezinkulu, inhlangano enkulu ngokasibanibani niyabo futhi behlela lapho futhi bukani akukho kwehluka kubantu basemgwaqeni. Azikho ezinye izinto banento ethize encane ehlakaniphile bese beqhubeka. Uma ukhuluma ngokuphilisa kaNkulunkulu insika yomlilo ukukhanya kaNkulunkulu bathi lokho ngokwengqondo. Indoda yaxoshwa isithombe sengelosi yenkosi ngolunye usuku umfundisi oyibhaptisti wayesesihleka niyabo lokho lokho ngokuhlambalaza. Akukho ndothelo ngalokho. Yilokho uJesu akusho niyabo ukuhlambalaza uma ukubona kwenza iyona impela imisebenzi kaKristu ayenza. Futhi wathi ngenkathi beyibone leyo misebenzi kuKristu wayengumhlatshelo. Futhi bambize ngoBeelzebul idemoni ngoba wayekwenza. Futhi manje bathi wathi ngiyanithethelela ngalokho kodwa uma umoya ongcwele ifika ukwenza into efanayo ngikhuluma izwi elimelene nawo anisoze nathethelelwa khona kulelizwe noma izwe elizayo niyabo. Izwe lilodwa nje yilo kuphela ozolisho elimelene nawo niyabo. Bese kuthi-ke ngoba uma lokho kuphila, uma ubumiselwe ukuphila uphakade khona-ke lokho kuphila uyoqhuma uvele uma ukubonile. ubuye ukuqonda njengowesifazane omncane emthonjeni nabanye abahlukene kodwa uma kungekho lapho kungabe kweza ekuphileni ngokuba akukho lutho lapho ukuba kuze ekuphileni nako njengomama wami umdala wayevame ukuba athi ungeke walithola igazi uthenipho ngoba akukho gazi kuwo manje leyo into efanayo futhi kukhubaza lokho kukholwa okuncane nakho uLoti wayekwazi ukubona ubukhazikhazi kodwa wayengenakho ukukholwa okwenele ukubona umlilo ozobhubhisa ubukhazikhazi obunjalo angazi noma ngabe sinakho yini namhlanje na angazi noma thina awu njengabesifazane ofuna ukuthandwa ngabantu ofuna ukuziphatha njengabo bonke abanye besifazane ebandleni uma bebona ukuthi bafuna ukuziphatha njengabonke abanye bangakubona ukuba nokwenzeka kokuba ngowesifazane omuhle kakhudlwana ngokupendwa bangambona owesifazane omuhle kakhudlwana ngokuba nokubonakala emusha kakhudlwana ngokugunda izinwele zabo futhi beziphathisa okwabanye abathize noma ingcweti yamabhayisikopo kodwa ngazi noma lokho akukhubazanga yini ukukholwa kwabo ukwazi ukuthi ibhayibheli liyasho ukuthi owesifazane owenza lokho uyi-owesifazane ohlazisayo futhi owesifazane ogqoka ingubo engayowesilisa uyisinengiso phambi kankulunkulu amabhulukwe ama-slacks nokunye nokunye nezikhindi abazigqokayo futhi nje kuba ngokunesikofu kakhulu kuze kube imidanti evamile yabantu bekwenza angazi noma abakukhubazini khona impela ukukhola okuncane obunakho ngisho nokuya esontweni niyabo leyo nto okuyenzayo uLoti wakwenza lokho futhi kwamkhubaza futhi kwakhubaza abantu bakhe ezansi lapho abakwazanga ukubona kodwa uAbrahama eno nokukholwa okuqinisekisiwe umfowabo kababa wakhe akabukanga bukhazikhazi wayengafuni lutho lokuzihlanganisa nako nakuba wayedingeka aphile kalukhuni futhi aziphilele yena noSara waphila phandle ehlane lapho okwakuyimi hambo elukhuni emhlabathini omile kodwa abakubonanga ubukhazikhazi noma ukuba nokwenzeka kokuba ngothandwa ngabantu uSara wesifazane omuhle kunabo bonke ezweni bayibhelela njalo wayemuhle omuhle kunabo bonke abesifazane futhi manje waze wahlala ngisho futhi walalela indoda yakhe kuze kube ngisho nokuthi wambiza ngenkosi yakhe ibhayibheli elibhekisela kuye uyothi ngqo ngale eTestamenteni elisha lathi eningamadodakazi akhe nina inqobo nje uma nilalela ukukholwa niyabo wabeza indoda yakhe ngenkosi yakhe nengelosi yenkosi ivakashela ithempeli labo noma ithende labo elincane phandle lapho futhi yabatshela babengenayo ngisho nendlu kuba bahlale kuyo behlala phandle emazweni omile futhi nakho lapho okhona uyalubona usuku olwenziwe iphethini lubuya futhi impela nje njengoba lwalunjalo ngaleyo nkathi na manje uMose nokukholwa kwakhe ukukhulu futhi wayengathi khabo ezintweni zamanje zezwe lamanje futhi enze ukukhetha okulungileyo wakhetha ukuhlupheka izinhlupheko nabantu bakaNkulunkulu wakhetha ukuhamba nakho ngayina ukukholwa kwakhe wabona isithembiso wabona isikhathi sokuphela wabona ngale kuyikusasa futhi wadedela ukukholwa kwakhe futhi akamnakanga lokho amehlo akhe akubona kokunokwenzeka lapha ukuthi wayengufaro futhi wayezoba ngufaro wabuka wayothi ngu ngale kuyikusasa oh ukuba abantu babengenza lokho kuphela akalibonanga izwe lamanje uma ubuka izwe lamanje wenza ukuzikhethela ngalo fihla amehlo akho kulokho bese ubuka isithembiso sikaNkulunkulu le ngale uyikusasa ngokukholwa kwakhe wakwazi ukukhetha wakhetha ukubizwa nendodana ka-Abrahama futhi wala ukubizwa ngendodana kaFaro wayengakwenza kanjani lapho wonke umbuso jikelele igibhithe lalibhaqabula kuqabule izwe wayeyinkosi yezwe futhi wayeyinsizwa eneminyaka engamashumi amane obudala lapha elungele ukuthatha isihlalo sobukhosi kodwa akazange abuke eyakhe i-intel abuke abesifazane ababeyocambalala ngakuye usuku nosuku izigodlo zabo abuke ubukhazikazi ahlale futhi aphuze iwayini futhi abukele abawundula izingubo phambi kwakhe lapho bedansa futhi bempepetha ngabesifazane abavela emhlabeni wonke jikelele nobucwebe namagugu impi yakhe phandle lapho into kuphela ayedingeka ayenze ngokuhlala futhi adle ukudla kwakhe okuhle futhi athi tumelani isibalo esithize samabutho alinde inqaba empi ezansi kusibanibani athathe leso sizwe ngiyakholwa ukuthi ngiyasifuna nje yilokho kuphela ayedingeka kwenze ahlale lapho futhi bona bempepetha futhi avula umlomo wakhe athethele abathandekayo abawunduli bezingubo abahle bangalolosuku bathele iwayini emlonyeni wakhe bamphakele ukudla kwakhe bemgaqile bonke abesifazane abahle kunabo bonke ezweni bonke ubukhazikazi obabukhona babulele ngqo lapho ngakuye kodwa wenzani na wabuka wasuka kulokho wayazi ukuthi umlilo wawulapho usulungele lokho wayazi ukuthi ukufa kwakulele kulowo muqa nabo wazi ukuthi kwakuyikho futhi wabuka ngale esikejaneni esidelelekile nabantu abalahliwe futhi ngokukholwa kwakhe nokuhlupheka kokuthukwa kukaKristu futhi wazibiza ngokuthi indodana ka-Abrahama angisiyi indodana kalofaro nakuba ungenza umbhishobhi noma idikoni noma umbhishobhi omkhulu noma upapa angisiyo indodana yalento ngindodana ka-Abrahama futhi ngizehlukanisa nezinto zezwe amen amen futhi amen ukukhola wenza lokho wathatha ubukhazikazi wathatha ukuba nokwenzeka ukuba ngumbhishobhu olandelayo wathatha ukuba nokwenzeka ukuba ngumbhishobhu omkhulu olandelayo noma umbonisi omkhulu olandelayo okhethweni olandelayo noma ngabe kwakuyini wakususa lokho walukubuka manje uma ngiba umbhishobhu ngizohamba ngingene nabantu bathi fata ucwebileyo noma dokotela usibanibani noma lunga elidala usibanibani bayoba kanjani bonke abefundisi embuthanweni bayongimbambatha emhlane futhi bathi uso mfana lo mfo unento ethize ngiyakutshela wo nangu umbhishobhu yase uyabo akusho lokho kungumthetho uyabo nangu sibanibaneza abantu bayondiza phezu wezwe ukuba babe babone upapa futhi bange unyawo nezindandatho nokunye kanjani okunokwenzeka okunjepho kuyikatolika okunokwenzeka okunjepho kuyiprotestane ukuba ngumbhishobhu noma umbonisi omkhulu noma okuthize indoda ethize enkulu ehlanganweni ebuka nokho kodwa uyabo izwe lokukholwa libuka ngale ngaphezulu kwalokho futhi ubona ukuphela kwakho ezandleni lapho okungukuthi uNkulunkulu uthi yonke into izobhujiswa ukukholwa leloso lokhozi likuphakamisela ngaphezulu kwalokho futhi ubona ikusasa hayi inamhlanje futhi ukhetha ukuba ubizwe ngendodana ka-Abrahama uFaro engenakukholwa ubone abantwana bakaNkulunkulu njengezinhlanya akukho kukholwa wabenza izigqila ngoba wayengakwesabi akushilo wayengamesabi uNkulunkulu wayecabanga ukuthi wayenguNkulunkulu wayecabanga ukuthi uNkulunkulu bakhe ayebakhonza ukuthi wayengumbhishobhi wayeyinhloko yombonisi omkhulu uNkulunkulu bakhe nguye owakwenzayo akukho lutho kulento lapha ngakho wabenza izigqila wabahleka wahlekisa ngabo njengoba nje abantu benzile namhlanje into efanayo impela ukukholwa kukaMose ubabone ezweni elithenjisiwe abantu ababusisiwe mahle kube ukulwa okulukhuni ukubayisa esithembisweni kodwa uMose wakhetha uhamba nabo bengingabeka kanjani kulokho olisikhathi sami siyabaleka nyabo.
Kaphelani kungahle kuba into elikhuni ukujikisa laba bantu. Kufanele uhambe uphile nabo. Kufanele ube ngomunye wabo. Futhi sebephele bahlakanipheke kakhulu. Ngakuthi ngeke wabanyakazisa yabo. Kodwa kuzofanele kube khona into ethize ezekayo phandle lapho. Kuzofanele kube nokubonakaliswayo okungaphezu kwemvelo phambi kwabo. Kuzoba yinto elikhulu. Izinhlangano zizokwala nazo zonke lezi zinto zizokwenzeka. Kuyesabeka ozokwenza. Kodwa nokho yenza ukukhetha kwakho ngomunye wabo. Ya, ukukhola kwakhe kwakwenza lokho. Ukukhola kwakhe kwakhuma izinhlanzi. Yebo unumzane wakubona. Kwakuyinto elikhulu ukubayisa kuleso sithembiso kodwa wathatha ukukhetha kwakhe ukuba ahambe nabo. Noma kanjani ungakhathaleki ukuthi benzani kuye nokuthi yini bamala wahamba nabo noma kanjani wayephuma nabo manje ngithemba ukuthi niyafunda kulungile hamba nabo noma kanjani yenda iba ngomunye wabo kunjalo ngoba umsebenzi wakho omiselweyo ungahle kube ngukulo okulukhulu nenqwaba ukwedlula kodwa hamba nabo kanjani noma kanjani kodwa ukukholwa kwakhe kwamhola ukuba athathe ukukhetha kwezwi futhi hayi ubukhazikhazi wathatha izwi lokho ukukholwa kukaMose okwakwenza nxa ukukholwa kubuka kokubi kunakho konke kukaNkulunkulu kumbulani nakho kwakukhona ubukhazikhazi manje izwi liphakeme kunawo onke inkosi yezwe futhi babekuphi ababethenjiswe nguNkulunkulu na emgodini odaka abahuqi ngodaka kodwa nxa ukukholwa kubuka kokubi kunakho konke kwaNkulunkulu kuthi kukhulu kakhulu futhi kunobunani kakhulu kunokungcono okudlula konke izwe elingakukhombisa yebo nomzana nxa ukukholwa kukubuka nxa ukukholwa kungakubona nxa ukukholwa ezwini kungabona izwi libonakaliswa kungaphezu kwabo bonke bukhazikhazi nobishophi obukhulu nayo yonke enye into ongakhuluma ngayo ukukholwa kuyayenza niyabo ungabona okubonakho konke okudeleliwe okulahliwe kokungahle kube noma yini makube kokubi kunakho konke okwakho futhi nokho ukukholwa kuyothi lokho kuphakame amamayela ayisigidi kunalokho okungcono okwedlula konke izwe elingakuveza Amen. Ingaleyo ndlela esiphilo ngayo lelo culo izothatha indlela nabayingcosana abadelelekile benkosi yabo. Oh hey, ngokuba yabo ukukholwa uyabubona uNkulunkulu afuna kwenziwe. Oh, ngithemba ukuthi lokhu kuyangena. Ukukholwa kubuki isikhathi samanje. Ukukholwa kuboni lokhu lapha. Ukukholwa kubuka ukuba kubone ukuthi uNkulunkulu ufunani futhi kusebenza ngokufaneleyo. Kwenza lokho kokukholwa. Ubona okufunwa nguNkulunkulu nalokho uNkulunkulu afuna kwenziwe nokukholwa kusebenza ngalokho. Ukukholwa kuwumbono owuhlu olude. Akukwehlisi ukubona kwakho kubambelela kobunenjwayo. Amen. Noma imuphi umdubuli. Okahle uyakwazi lokho nebo lokho ukuthi uhlu olude kuyisibonisa kude kuyisipopolo ongabuki khona lapha awusebenzisi izipopolo kubuka ukuba ubone ukuthi sikhathiseni yabo awukusebenzisi lokho kodwa usebenzisa izipopolo ukubuka kude le nokukhola kwenza lokho ukukholwa kucasha izipopolo zikaNkulunkulu zombili macalo mabili iTestament elisha nelidala futhi kubona zonke izithembiso azenza nokukholwa kuzibona phandle ngaleya nokukholwa kukhetha lokho kungakhathaleki ukuthi inkathi yamanje ithini lapha ubuka ephereni akakukhathazi ukubona kwakhe phansi ukuba abukela ngapha ubuka phandle ngaleya ugcina ucingwana lokubuka lumi ngqo esenta ezwini kwenza lokho kokukholwa lokho ngukholo okukumuntu okwenza lezo zinto. Manje bhekisisani lokho uFaro akubiza ngokubiza lokho uFaro akubiza ngokuthi kukhulu uNkulunkulu wakubiza ngesinengiso. UFaro wayengathi buka Mose lapha ngani kungufaro olandelayo ngikunika lentonga uma sengihamba lapha
nginikeza lentonga yobukhosi ngeyakho uyabo manje lo ngukhulu uzoba ngumuntu omkhulu Mose uzoba ngumbishopi uzoba yilokhu lokho noma okunye ungasishiyi wena hlala lapha kodwa niyabo wakubiza lokho ngokuthi ngukhulu noNkulunkulu wathi kwakuyisinyangiso manje nina lesifazane caba ngani umzuzu kanjalo wena silisa lokho izwe likubiza ngokuthi ngukhulu uNkulunkulu kubiza ngamanyala alisho yini iBhayibheli kuyisinengiso ukuba owesifazane agqoke ingubo engeyowesilisa futhi nicabanga ukuthi ihlakaniphile ekukwenzeni niyabo niveze obala nje inyama yowesifazane nenzele idimoni futhi yiloko kuphela ngakho ningakwenzi nani besilisa eniphila ngezinto zezwe futhi ni kukubale futhi niwotawotane nalokhu nani besilisa ningenazo isibindi esenele ngani ukuba nenze omkenu nezinto bayeke ukwenza lokho ngiyandabela futhi uzibize ngamadodana kaNkulunkulu naku bukeka njengowaseSodoma kimi niyabo kungasikho ukulimaza imizwa yenu kodwa ukuntshela iqiniso uthando uyaqondisa njalo lunjalo umama ongayi kumnakekela umntanakhe futhi amqondise futhi amthwansule futhi amenze acabange akanakho okungako kokuba ngumama kuye kunjalo manje futhi bhekisisani ukuthi kwenzekani manje uMose wakubona lokhu ngombono wakhe noFaro washo ukuthi lokhu kukhulu uNkulunkulu wathi kuyisinengiso ngakho uNkulunkulu uMose wakhetha lokho okwashiwo nguNkulunkulu manje qaphelani ukukholwa kubona lokho uNkulunkulu afuna ukubone niyabo ukukholwa kubona okubonwa nguNkulunkulu nokuzindla nemizwa kubona lokho izwe elifuna ukubone qaphelani ukuzindla ngani umuzwa womuntu kuphela kuyiwona kuphela kuphela umzindlo wokuthi lokhu awu lokhu akukuhle yini nje nakho na niyabo lokho yikho nje impela uma usebenzisa leyo mizwa ophambene nezwi uyabo konaka yilokho izwe lifuna ukubone kodwa ukukholwa akubuki lokho ukukholwa kubuka lokho okushiwo nguNkulunkulu niyabo niyazi ulahla phansi imizindlo imizindlo umuzwa ozindlayo ubona lokho izwe elifuna ukubone ihlelo elikhulu ngumKristu na ngiyiPresbyterian Methodist Lutheran Pentecostal noma imaphi amanye ngilokhu lokho noma okunye niyabo lokho imizwa ngisonto ebandleni lokuqala niyabo ngikatolika ngilokhu lokho niyabo nisho lokho manje lokho yimizwa nithanda ukusho lokho ngoba ihlelo into ethize enkulu awu sinamaningi amalunga cishe kuna noma yilephi ibandla ezweni niyabo kodwa lenya kuphela ibandla langempela futhi awulijoyini uyazalwa kulo uyabo futhi uma uzalwa kulo uNkulunkulu ophilayo uzisebenza yena uqobo ngawe futhi ezenza aziwe niyabo uhlala lapho ke uNkulunkulu ebandleni lakhe uNkulunkulu uya ebandleni sizo zonke nje uhlala ebandleni uhlala kuwe wena uyibandla lakhe wena uyibandla lakhe wena uyithabernakele uNkulunkulu ahlala kulo wena uyibandla kaNkulunkulu ophilayo wena uqobo futhi uma uNkulunkulu ophilayo ehlala esidalweni sakhe esiphilayo khona ke ukwenza kwakho kungokukaNkulunkulu uma kungasikho khona ke uNkulunkulu akekho phakathi lapho ubengekwenze wenze kanjalo nga esho ezwini lapha iplani yakhe ungakwenzi futhi uhambe ukwenze uyabona lokho akulungile uma ukuphika khona ke lokho kukhombisa ukuthi ukuphila akukho ngisho nakuwe uyabo unjalo ukukholwa kwaholela uMose endleleni yokulalela qaphelani uMose wenza nanga uFaro osemncane nanga uMose osemncane ubabili benethuba uMose ubone ukuthukwa kwabantu futhi wakubala ngokuthi kuyingcebo enkulu kunayo yonke iGibhithe elalinayo futhi yena eholwa ngokukholwa walandela lokho ukukholwa kwakhe okwakusho ezweni futhi kwamholela endleleni yokulalela futhi egcineni ukuya enkazimulweni ongasekufa kuba angabe safa neze ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ukubona nemizwa kwahola nobukhazikhazi kwaholela uFaro ekufeni kwakhe nembubhiso yaseGibhithe isize sakhe futhi asikaze sibuye kusukela lapho. Nakho lapho khona buka lokhu uyafa. Buka lokho uyaphila. Manje ngizokhetha kwakho. Leyo into efanayo uNkulunkulu ayibeka phambi kukaAdamu noEva ensimini yase-Edeni. Niyabo ngokukholwa ufanele wenze ukukhetha kwakho. Manje qaphelani ukubona kwaholela uFaro ekufeni kwakhe nasekuphuthisweni edolobha lakhe. UMose nokukholwa kwakhe akazange amesabe uFaro. Niyabo wayengakhathali ukuthi uFaro wathini. Wayengakhathali ngoFaro ume ngaphezu kokuthi unina noyise babengakhathali ngezinsongo zabo. Ngenkathi uMose eqiniswa kuye futhi wayeyilowo muntu owakhulula iGibhithe noma ohola u-Israyeli aphume eGibhithe, wayengakhathali neze ukuthi uFaro wathini. Wayengamesabi. Amen, amen, amen. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na? Akukho kwesaba ekukholweni. Ukukholwa kuyazi ngakho. Ukukholwa njengoba bengiqale ngisho kunezinkonyane ezinkulukazi neziboya esifubeni. Ukukholwa kwathi thula futhi wonke umuntu uyathula. Lokho kuphela. Yaze bengikhona. Bonke abanye babo bathi awu manje mhlawumbe uyazi. Uyabo kodwa uzofanele usuke futhi ukhombise izinkonyane zakho. Ilokho kuphela. Ukukholwa kuyakwenza. Qaphelani. UMose akazange amesabe uFaro emva kokuba uNkulunkulu eseqinisekise ubizo lwakhe. Ngenkathi uMose ekholwa ukuthi wabizelwa lokho, kodwa ngenkathi uNkulunkulu emtshela phezulu lapho kunjalo futhi uyehla futhi wakhombisa phambi kukaFaro nabo bonke abanye babo ukuthi wayethunyelwe ukukwenza, uMose akazange amesabe uFaro. Qaphelani. UFaro wasebenzisa ukuhlakanipha kwakhe uMose nokho. Bekisisani wathi ngizokutshela ukuthini ngizokwenza isivumelwano nawe emva kokuba izinhlupheko sezimudle zamqeda. Wathi ngizokwenza isivumelwano nawe, hamba nje uwenzele ukuyokhonza okuncane izinsuku ezintathu, hamba uye kude kangaka nje futhi ungaqhubekeli phambili. Kodwa uyazi ilokho kwakuyimizwa kaFaro eyamtshela lokho. Uyabo, hamba nje uye kude kangaka futhi ungaqhubekeli phambili. Asinalo yilo lo hlobo namhlanje na. Uma nje ujoyina ibandla lokho kulungile. Kodwa niyazi ukukholwa uMose ayenakho kwakungakholelwa enkolweni ekude kangaka. Wathi sonke siyahamba. Sihamba yonke indlela kunjalo. Siyezwe elithenjisiwe. Asiphumeli nje lapha bese senza ihlelo bese sima. Sihamba siyaqhubeka. Amen. Ngiqhubekela ezweni elithenjisiwe uNkulunkulu wasethembisa. Bangako uFaro esinabo namhlanje abemi epulpiti izinhloko zezinhlangano. Manje uma nje nenza lokhu futhi nenze lokho, yilokho kuphela. Awu, niyabo kude kangaka nje. Kodwa uMose wathi, oh, qhabo, 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 qhabo. Niyabo, uFaro wathi, awu, kungani ningakwenzi na? Uma nizoba nalolo hlobo lwenkolo ngizonitshela ukuthi yenzani ini. Wena nje namalunga amadala hambani nikhonze. Niyabo, wena nje namalunga amadala hambani nikhonze. Isizathu, nina nonke ningaba nalo lolo hlobo lwenkolo kodwa ningayifaki phakathi kwabantu. Niyazi ukuthi uMose wathi nina akuyi kubakho ngisho nenselo eshiwa ngemuva. Sihamba yonke indlela. Sanga sihamba. Angihambi ngaphandle uma behamba. Futhi inqobo nje uma ngilapha ngisezandleni zakho. Amen. Angihambi ngaphandle uma bengahamba nabo futhi yilokho kuphela. Oh, incele iqhawe kanjepho. Amen. Ngifuna ukuhamba nabo. Ngoba nje nginakho futhi ngihlala phansi futhi ngithi awu manje lokho kulungile. Qhawe mnumzane. Funa abantu futhi. Sanga siyahamba. Amen. Wathi asizukushiya ngisho zonke izimvu kumbe noma yini ngemuva ukuze kuba khona nenselo esela ngemuva. Sonke siya ezweni elithendisiwe. Amen. Sonke noma ngabe ungunkosikazi wekhaya kumbe noma ngabe uyincibukazi encane kumbe noma ngabe uyisalukazi noma insizwa noma ikhehla kumbe noma ngabe uyini siyahamba noma kanjani akuzuba khona umunye wethu osalayo amen sonke siyahamba futhi asizukumela lutho olunye kunjalo lezo zinkolo yayisekuphikisaneni ngempela lapho yayingekho na ohe qhabo umose akakholelwanga kulena lapha inkolo nje kude kangaka qhabo akakholelwanga kuleyo yebo mnumzane ohe bezingahlala usuku lonke kulokho kodwa ngifanele ngingene endikimbeni yami emva kwesikhashana futhi ngiqale ukushumayela qaphelani qaphelani lokhu kude kanjani oh ngiyakuthanda lokhu niyazi ekugcineni ufaro wathi phumani unkulunkulu wamhlupha ngezinhlupheko nje ngephimbo likamose washa yonke into wenze yonke into eyayikhona ukuba yenziwe wamisa watshonisa ilanga phakathi nemini wenze yonke enye into wenza mnyama izinsuku waletha amasele amazeze eyomiyane yonke enye into umlilo intuthu nokufa emindenini yakhe nakho konke okunye wenze yonke into kwaze kwathi ekugcineni ufaro wazi wathi phumani thathani konke elinakho futhi nihambe oh hey abadungisi uNkulunkulu ngijabula kakhulu ukuthi umuntu angamkhonza ngokuphelele kakhulu uNkulunkulu aze athi yena udevil angazi ukuthi uzokwenzani ngaye kunjalo nje wamlalela uNkulunkulu ngokuphelele kakhulu udevil wazi wathi oh hey sukani angizakufuni ukuphinde ngikuzwe kunjalo ungakwenza ngokuphelele kakhulu niyabona manje ukuba uNkulunkulu wayengamesekanga uMose khona ke wayeyophenduka inhlekisa kodwa uNkulunkulu wayekhona lapho eqinisa yonke into ayisho iyafezeka noFaro wathi ngeke abambe isikhundla sakhe ngoba wayengumbishopi niyazi ngakho wathi ngeke ahlale lapho wayengaphiki wayengasho ukuthi khabo ngoba kwase kuvele kwenzeka nyabo wayengeke kuphike ngoba kwase kuvele kwenzeka ngakho ekugcineni wathi oh phumani nje angisafuni ukuphinde ngibuze phumani lapha thathani konke ninakho futhi nihambe oh hey manje sithola uMose lapha emva kokuba uNkulunkulu wayesemenzele okukhulu kakhulu futhi wayembonise izibonakaliso eziningi kakhulu nezimanga manje kwemizuzu eyishumi nanhlanu elandelayo asendlale lokhu lapha futhi sibhekisise ngokusondela ngempela uMose ufika kule ndawo lapho uNkulunkulu wayethe nginawe amazwi akho yizwi lami ngikufakazisile kuwe Mose wena ngenkathi kwakungekho zibawu ezweni kwakungeyona inkathi yazo futhi wena wathi makube khona izibawu futhi nakho kufika izibawu lokho ngokudaliweyo ubani ongaletha ubumnyama phezu komhlaba ngaphandle kaNkulunkulu na wathi makube khona ubumnyama futhi kwabakhona ubumnyama wena wathi makube khona amasele namasele aze angena ngisho nasendlini kaFaro emibhedeni futhi ngenkathi bewanqwabela ngezinqwaba ezinkulu umdali futhi ngikhulume ngawe Mose futhi ngenza izwi lami lidale ngezindebe zakho ngikwenze empeleni uNkulunkulu phambi kaFaro yemnumzane ngenze konke lokhu futhi napa befika endaweni ukuvivinywa okuncane kuyaqhubeka noMose uqala ukukhala ngizokwenza njani na ngifuna ukaphele lezi sifundo esikhulu lapha manje ngiyakuthanda lokhu niyabo niyabo uMose uma sifunda lapha kahle ukuthi uma ngenkathi abantwana beqala ukwesaba babona uFaro eza ngemuva esemgqeni sebenzi uNkulunkulu wayenze yonke into ngokupheleleyo manje wabaqalisa uhambweni lwabo unebandla lindawonye babekade bebizelwe ngaphandle bavela kuwo onke amahlelo bonke bahlangana ndawonye uMose wayebuyele emuva lapho wayesethi Nkosi ngifanele ngenze njani na wayethi awuhamba wenze lokhu kulungele qhubeka manje uMose uyazi ngikubizele ukuba wenze lokhu yebo Nkosi kulungele hamba ukhulume lokhu futhi kuzoba njalo nakho kufika izibawu khuluma lokhu futhi nakho kufika yenza lokhu nakho kufika yonke into yayingu isho kanje inkosi isho kanje inkosi isho kanje inkosi manje ungena kadazweni noNkulunkulu wathi manje sengibaqalise wambweni lwabo bonke sebizelwe ngaphandle ibanda lendawonye ngakho nginabo basohambweni lwabo manje Mose bathathe uqhubeke ubawelise ngikutshelile ukuba ukwenze ngizohlala phansi bese ngiphumula esikhashana uMose wathi oh Nkosi buka kuza nanga uFaro eza abantu bonke kufanele ngenze njani na kufanele ngenze njani na niyabo lapho akusikho yini nje lokho izidalo ezingabantu na yebo mnumzane uqala ukukhala kufanele ngenze njani na lapha sibona uMose ngokuzwakalisa imvelo yomuntu ngokugcwele njalo ufuna uNkulunkulu ukuba abe semva kwakho futhi akufuqele entweni ethize manje yethi labo namhlanje ufuna uNkulunkulu emva kokuba sesibone konke esikubonileyo nokho ufuna uNkulunkulu akufuqe ukuba wenze into ethize yabo uMose wayesanda kuhamba encena nje wathi uNkulunkulu ngizohamba ngicele ngibone ukuthi uthini ya wena kusho awu kulungile ngizokusho nami yabo kodwa lapho uNkulunkulu wayemisele umsebenzi wafakazisa ukuthi wayenaye futhi nangu ukubuka ithize thize futhi useqala ukukhala ke ngingenze njani na Nkosi ngingenze njani na manje niyakhumbula wayesevele prophetile lapha ngokuba wathi laba baseGibhithe enibabonayo namhlanje anisayi kubabona futhi manje ke masinya uqala ukukhala kakhulu uNkulunkulu singenze njani na niyabo emva kokuba esenze umsebenzi omuhle impela ekuprofetheni lapho niyabo usebatshelile okuzokwenzeka uma izwi kaNkulunkulu lalikuye futhi ngenkathi yeso lokho empeleni yafezeka akusho kwase kuvele kuzofezeka futhi lapho wayekala kakhulu ngizokwenze njani na uma lokhu kungesizo izidalo ezingabantu uma lokhu kungesimi niyabo wayesevele efakazisile okushayo kuzokwenzeka nawe futhi lapha kwavuka ithize thize ngomzuzwana ngifanele ngenze njani na ngifanele ngenze njani Nkosi na hey Nkosi ukuphi na hey uyangizwa na ngifanele ngenze njani na futhi wayesevele emisele futhi omqinisekisa futhi wafakazisa futhi wasebenza yonke into ngaye futhi lapha uNkulunkulu Oh, ezwakalisa ngokugcwele. Umuntu ufuna ukuphumula futhi adedele uNkulunkulu enze ukufuqa. Futhi nokho wayazi ukuthi uNkulunkulu wayemgcobele lo msebenzi ukwenza lokhu. NoNkulunkulu ngokuzobala wayeziqinisekisile izisho zakhe. Kwakuyisikhathi sokuba abantu bakhululwe. NoNkulunkulu ngezimangaliso zakhe nezimanga wayebadonse bonke kanye eqinjini elilodwa. Niyangilandela na wabaletha bonke kanye eqenjini elilodwa waqinisekisa izisho zakhe umbhalo watsho njalo lapha kwakuyisibonakaliso lapha kwakungumfakazi obonakalayo lapha yonke into ayisho khona-ke ufika phakathi kwabo njengomprofethi selokhu noma yini ayisho uNkulunkulu wayihlonipha ngisho nokudala nokukhuphula izibawu futhi waletha izinto zaba khona futhi yonke into ayemethembise yona lapha uyenzile kodwa wayefuna ukulinda ku-isho kanje iNkosi niyabo wayefanele azi ukuthi khona impela ukuqinisekiswa kobizo lwakhe kwakungu-isho kanje iNkosi umsebenzi wakhe lowo ayewumiselwe wawungu-isho kanje iNkosi ningakuthola na Kungani ayelinde ku-isho kanje iNkosi na? Wayefuna Nkosi, ngingenze njani na? Lapha ngibakhiphile abantwana lapha kwaze kwaba lapha nanti thize thize. Fala uyeza bonke bazofa. Kufanele ngenze njani na? Kufanele ngenze njani na? Wayesevele ekubikezele ababezokwenza. Wayesevele ekushilo nje impela ini? Ukukwenza wabikezela ukuphela kwaso impela isizwe akhuliselwa kuso ngiyethemba niyaqonda niyabo uMose wayesevele eshilo anisophinde nibabone uNkulunkulu uzobabhubhisa sebehlekise ngani kade ngokwenele uNkulunkulu uzobabhubhisa wase vele kubikezele okwakuzokwenzeka kubo khona ke kosi ngifanele ngenze njani na ngiyayibona imvele yomuntu lapho na niyabo ngifanele ngenze njani na ngizolinda uisho kanje inkosi yebo mnumzane ngizobona ukuthi inkosi ithini kona ke ngizokwenza khumbulani kwakukhona ufaro owayevukile owayengamazi uJosepha niyazi ngaleso sikhathi ngaso leso sikhathi ngqo niyabo niyabo uthi uMose wasukuma ngqo uthi wabikezela ukuphela kwaleso sizwe uthi lapho wayesendaweni ngqo lapho kwakufanele kwenzeke khona khona ke ukhala kakhulu ngifanele ngenze njani osi ngifanele ngenze njani na niyabo ngabe lezo akusizo izidalo zabantu na ngabe lokho akusiyo nje yini imvelo yomuntu na ngizokwenza njani na he wayese vele eprofetile uNkulunkulu wayese ihloniphile yonke into ayisho futhi wabizelwa umsebenzi ngakho kwakungani wayefanele athi ngifanele ngenze njani na kwakukhona isidingo kwakukuye nje ukuba akukhulumele uNkulunkulu wayefuna ukuba uMose abeke leso siphiwo sokukholwa ayemnike sona ekusebenzeni uNkulunkulu wayesiqinisekisile sasiyiqiniso futhi uNkulunkulu wayefuna uMose wayefuna abantu babone ukuthi wayenoMose futhi yena emuva lapho walinda ukuthi manje inkosi ngiyingane nje ake ungitshele manje ya ngizohamba ngenze lokho ngino isho kanje inkosi mfowethu ungabe lo uisho kanje inkosi na yebo yebo mfowethu uMose lo uisho kanje inkosi ya okay sinaye manje isho kanje inkosi futhi kwenzeka awukaze kwehluleke nakanye akuzange kwehluleke futhi lapha kusemathize thizeni yenyuka futhi manje unayo hambweni ibandla selivele libizelo ngaphandle waba nabo hambweni futhi bayenyuka noMose waqala ukukhala kakhulu inkosi ngabe uisho kanje inkosi na ngifanele ngenze njani na kulungile uNkulunkulu wayefuna uMose abe nokukholwa ayekufakile esiphiweni ayesiqinisekisile ngokusobala uNkulunkulu wayekufakazisile ngokusobala kuMose nabantu ukuthi kwakunguye ngezwi nangezinto eyashiwo zifezeka kwakhonjwa ngokusobala sasingekho isidingo sakhe sokuba aphinde akhathazeke ngakho niyabo kwakungasekho okwakhe ukucabanga noma yini ngakho ngoba kwasekuvele kucacisiwe wayesevele zenzile le zinto futhi wayesevele ekufakazisile ngezibawu namazeze ukuthi wakhuluma izinto zadaleka ukuthi izwi likaNkulunkulu lali kuye ngakho lapha uzobuzwa manje ukuthi enzeni ngenkathi amathize thize lilele ngqopha mbikwakhe niyabo ohe ngiyethemba lokhu yahamba kwehlela liphansi futhi singabona ukuthi sikuphi niyabo akunenzi nizizwe nithi anibe bakhulu kangaka na ucabanga ngoMose exoxa ngamaphutha akhe futhi sibuka wethu ye niyabo nangu wayelapha emi lapho niyabo wazi ukuthi imibhalo yathi ukuthi lelo kwakuyihora nosuku lwalokho kuba kwenzeke futhi wazi ukuthi uNkulunkulu wayehlangane naye etsikeni yomlilo futhi yethela phansi ngqo phambi kwabantu futhi yenze lezi zimangaliso nawo yonke into ayisho iyafezeka ngisho nasekuletheni izinto ekudalweni enza izinto ezazingenziwa nguNkulunkulu kuphela ukukhombisa ukuthi iphimbo lakhe laliyiphimbo likaNkulunkulu futhi lapha kwakuyithize thize ngalabo bantu ayebavusa ebaletha ezweni elithendisiwe futhi khona ke wayemile ekhala ngifanele ngenze njani na lezo izidalo singumuntu sifana nje njengoba umfowethu Royce Lotter ngikholwa ukuthi uhlezi ngaphandle komnyango lapho wangitshela ngesinye isikhathi ngomuntu mumbe enza into ethize kimi futhi ngathi awu enza lokhu futhi manje yilokho wathi umfowethu Branham ake benike ehlombe lakho namhlanje futhi kusasa uyabathwala futhi nje yingaleyo ndlela izidalo ezingabantu esiyiyo anike ehlombe lakho namhlanje ukusasa yabathwala iloko iloko Mose ayekwenza uNkulunkulu wadingeka amthwale ehambe naye emva kokuba wayemchobile futhi wakufakazisa ukukwenza nabantu babefanele bathi Mose isho izwi akubonile ukwenza lapho ya uNkulunkulu wakuhlonipha lapho ya futhi nguye ofanayo namhlanje. Amen. Niyabo kwenze. Amen. Wayefanele akwazi kodwa akakwazanga kulungile. Njengoba nje kwakunjalo ngaleyo nkathi, kunjalo namanje.
Siyathola lokho ngakho wathi mo uNkulunkulu ufanele ukuthi nje waye nokwanele kwakhe. UNkulunkulu ufanele ukuthi wayesenengiwe yikho.
Wathi khayelani kimi ngakho na. Asengivele yini ngifakazisile inkomba yami na? Ngikutshelanga yini kuba ngakuthumela umsebenzi na? Angikutshelanga yini ukuthi uhambe wenze lokhu? Angithembisanga yini ukuthi ngiyokwenza lokhu, ukuthi ngiyoba nomlomo wakho, futhi ngiyokhuluma ngawe, futhi ngiyokwenza lokhu, futhi uyokhombisa izibonakaliso nezimanga na? Angithembisanga yini ukukwenza na? Angenzanga yini nje ngamashi futhi ngabhubhisa zonke izithi angakuwe na? Futhi lapha umile phandle lapha manje olwandle olubomvu khona ngo emqeni womsebenzi owumiselwe engakutshela ukuba uwenze, futhi khona-ke usalokhu umpongoloza futhi ukhala kimi. Awungikholwa na? Awuboni yini ukuthi ngikuthumele ukwenza lokhu na? Oh, uma leso kungesisi sidalo singumuntu. Hey, ngakho kufanele ukuthi wayesenengiwe ngempela ngempela phezu kwakho. Futhi wathi uyazi ukuthi unezidingo zakho, uyazi uma uzothatha la bantwana ubawezele kulelo zwe elithenjisiwe. Yilokho impela uvalelwe ekhoneni lapha, ayikho enye into ongayenza.
What are you crying to me about?
Ngakho kunezidingo. Ukhalela yini kimi na?
Ungibukela
yini na? Ungibizela yini na? Angikufakazisanga yini kubantu na? Angikufakazisanga yini kuwe na? Angikubizanga yini na? Akusikho ngokombhalo na? Angithembisanga yini ukuthela abantu ngibayise kulelozwe na? Angikubizanga yini ukuthi ngikutshele ukuthi ngizokwenza na? Angibizanga yini futhi ngithi ngikuthumile ukuba ukwenze ukuthi kwakungesuke kwakuyimi na? Futhi ngizokwehla futhi ngiyoba nezindebe zakho, nokuthi noma yini oyishilo ngiyoyiqinisekisa futhi ngiyifakazise. Angikwenzanga na? Manje-ke uma noma yiphi into encane iqubuka, kungani uziphathise okwengane na? Ubufanele ube yindoda. Khuluma kubantu. Amen. Bese uya phambili. Amen. Nakho lapho khona ungakhali. Khuluma. Amen. Oh, ngiyakuthanda lokho. Ukhalela yini kimi na? Khuluma kubantu nje bese uya phambili empokophelweni yakho. Noma ngabe kuyini uma kungugula, kumbe noma kuyini ukuvusa abafileyo, kumbe noma ngabe kuyini. Khuluma. Ngikufakazisile. Khuluma kubantu. Isifunde singepho. Isifunde singepho. Oh, hey.
At this stage of the journey where we're standing.
Kulezi sigaba sohambo lapho esimikhona. Bukani ukuthi sikuphi manje. Yebo mnumzane. Emdonsweni wesithathu.
Notice.
Kapelani. Sikhona lapho emnyango. Ukufika kwenkosi.
He was an ordinary man. Wachotela umsebenzi futhi
esalokhu elindele uisho kanje inkosi. UNkulunkulu ufanele ukuthi wayesenele yikho wathi, ungabe usakhala, khuluma ngakuthuma.
Oh
UNkulunkulu, leli bandla ebelifanele ukuba yikho kulokhu kusa. Lokuqinisekisa kaNkulunkulu okuphelele, nensika yomlilo nezibonakaliso nezimanga. Yonke into nje njengoba yayinjalo ngezinsuku zeSodoma, wathi iyobuya ibuye. Nanti izwe esimeni salo, nazo isizwe esimeni saso, nabo besifazane esimweni, nango wesilisa esimweni, nanto ibandla esimweni, nanto yonke into, imisuka, izibonakaliso, amasoso andizayo, nayo yonke into esibhakabhakeni, nalo lonke uhlobo lwezinto eziyimfihlakalo. Nolwandle lugubha amagagasi amakhulu, inhliziyo yomuntu yehluleka ukwesaba okudide isikhathi usizi phakathi kwezizwe ibanda liwa nomuntu wesono ephakama eziphakamisa phezu kwakho konke okuthiwa nguNkulunkulu lowo ohlezi ethempelini likaNkulunkulu ezikhomba yena uqobo ohe futhi ufike kulesi sizwe lebandla lihlelile nawo onke abuthana ndawonye njengezifebe esifebekazini nawo yonke into impela ngendlela yobufebe obufebe kuyini na butshela abesifazane ukuthi bangazigula izinwele zabo butshela abesifazane ukuthi bangazigqoka izikhindi butshela abesilisa ukuthi bangenza lokhu futhi bangenza lokho nabashumayeli benza lokhu nevangeli lehlaliswane nezinto aniboni yini ungukuphinga nezwi likaNkulunkulu eliqinisile noNkulunkulu uthumele izwi lakhe eliqinisile elingesilo elehlelo kungekho zintambo eziboshelwe kulo futhi usinika inhlo yomlilo ngonwele obunathi manje iminyaka engamashumi amathathu nayo yonke into ayibikezele futhi wayisho ifezeka ncamashi ngendlela ayenza ngayo khuluma kubantu futhi asiye phambili amen sinempokophelo leyo inkazimulo asiye kuyo sibhekezweni elithenjisiwe bonke kungenzeka kulabo abakholwayo khuluma kubantu angikufakazisanga yini bengingenasho yini ngisho nesithombe sami esenziwe phakathi kwenu nayo yonke enye into futhi ngenze yonke into ebingenziwa ukufakazisa ukuthi nginawe na alikwenzi yini amaphephabhuku emavikini ambalwa nje edlule ethwele udaba ngenkathi usho lapha epulpiti ukuthi yokwenzekani phandle lapha nezinyanga ezintathu kungakwenzeki futhi lapho kwaya kwenzeka futhi uqinisekisa na ngisho nesayense iyazi ngakho nayo yonke into engiyenzile futhi usalokhu lindile khuluma kubantu futhi uye phambili empokophelweni yakho amen akazanga yini uNathani atshele uDavide na uNathani umprofeti ngesinye isikhathi ehlezi ebona uDavide inkosi egcotshiwe wathi yenza konke okusenhliziyweni yakho ngokuba uNkulunkulu nawe watshela uDavide yenza konke okusenhliziyweni yakho uNkulunkulu nawe uJoshua wayegcotshiwe ukuba athathele uNkulunkulu izwe nelabantu bakhe usuku lwalufishane wayedinga isikhathi esengeziwe simsebenzi ayewugcotshelwe wona ayigcotshelwe wona futhi wathunyelwa ukuba awenze uJoshua umuntu wagcotshwa uNkulunkulu wamtshela njengalokhu nganginomose ngiyoba nawe amen lelozwe ngizobanika lona futhi ngifuna wena uye laphaya futhi uqothule amaamaleki namahit bonke abanye amafilisti namaperizi nabo bonke abehlukene baqothule nginawe ngizo akukho muntu oyoma phambi kwakho zonke izinto zokuphila kwakho akukho muntu ongakukhathaza qhubeka ungene lapho noJoshua wahosha leyo nkemba wayesethi ngilandeleni futhi wawelela lapho futhi nangu wayelwa futhi kwakuyini na kwaxosha isitha babeyizigejane ezincane lapha nezigejane ezincane lapho uma sekufika isikhathi sasebusuku babebuthana bonke ndawonye futhi babengamabutho alinde inqaba ndawonye futhi bafike ngomfutho omkhulu bemelene naye nelanga laseliyoshona wayedinga ukukhanya okwengeziwe ilanga laseliyoshona akazange awe ngamadolo akhe bese ethi Nkosi uNkulunkulu ngizokwenzenjani na wakhuluma wayenesidingo wathi langa yima akakhalanga kwilutho wayala langa yima nginesidingo salokhu nginyeke yenkosi ngigcotshelwe lo msebenzi futhi nginesidingo yima futhi ungakhanyi futhi nyanga wena lenga lapho okhona waze walwa impi wayiqeda futhi waphacabula yonke into wayilahla phansi nelanga lamlalela akukho kukhala kakhulu wakhulumelangeni wathi wena yima langa lenga lapho futhi nyanga wena hlala lapho khona akakhalanga kakhulu nkosi manje ngenze njani na nginike okunye ukukhanya kwelanga okwengeziwe wayenesidingo sokukhanya kwelanga ngakho waliyala nelanga lamlalela oh hey wayalilanga ukubalime uSamsoni ethotiwe wasuma emiselwe nguNkulunkulu wanikwe isiphiwo samandla wamiselwa ukuba abhubhise isizwe samaFilisti wamiselwa wadlala emhlabeni wagcotshwa nguNkulunkulu ukuba abhubhise amaFilisti futhi ngolunye usuku bambamba phandle ensimini engenankemba yakhe engenamkhonto nenkulungwane yalawo maFilisti eyahlomile agijimela phezu kwakhe ngesikhathi esodwa. Ngabe wagoqayini wayesethi, onkosi ngilindele umbono na, onkosi ngifanele ngenze njani na, ngiqondise manje ukuthi ngenzeni. Wayazi ukuthi wayenesidingo, akatholanga lutho kodwa umhlathi umdala omnyuzi futhi washaya walahla phansi inkulungwane yamaFilisti. Amen. Akazanga khali uNkulunkulu, wasebenzisa isiphiwo sakhe esigcotshiweyo. Wayazi ukuthi wayethunyelwe umsebenzi, wayazi ukuthi wayezalelwe lokho, wayazi ukuthi wayegcotshwe ngesiphiwo futhi washaya walahla phansi inkulungwane yamaFilisti. Akakhalanga kuNkulunkulu, uNkulunkulu wamisela futhi wamqinisekisa ukuthi wayenguye ngezinye izinto ayezenzile futhi wayengaqinisekisiwe inceba kaNkulunkulu egcotshiwe ukubhubhisa amaFilisti futhi wakwenza. Akunandaba ukuthi kwakumathize thize mani, wakwenza. Angabuza lutho lokho ngumsebenzi wakhe. Lokho uNkulunkulu wayesebenza ngaye waqosha lelo thambo lomnyuzi futhi uyoshama uFilisti. Kanjani ingani ukukhotha kukodwa ngaleyo nto ukuvundla olulodwa lazo zingebhezi namakhanda zethusi eziyintshi nohafu kanjalo kwakungavithiza lelo thambo libe izicucu eziyisigidi. Futhi washaya inkulungwane yawo wayilahla phansi futhi wabulala futhi wayelokhu emi nawo usesandleni sakhe. Akabuzanga mibuzo, akakhalanga kakhulu, wakhuluma. Wawaxosha. Oh, hey. Ngithatha amaFilisti. Ngawathatha amaFilisti Nkosi na? Ngiyazi ukuthi wangithumela ukuba ngikwenze Nkosi. Yebo Nkosi, ngiyazi ukuthi wangithumela ukuba ngibhubhise lesi sizwe samaFilisti. Manje lapha inkulungwane yawo engizungezile futhi anginalutho, ini ngizokwenze njani manje Nkosi na? Oh, hey. Ayikho into ezomkhathaza ugcotshela umsebenzi. Akukho lutho olungakulimaza. Khaba ukho noyi neyodwa into. Haleluya! Wavele nje wathatha lokho ayenakho futhi awashaya ngakho kunjalo. Ngenkathi isitha simbiyela ngothango phakathi sathi, manje simthola ezindongweni. Esimtholile manje. Simthole ngaphakathi lapha nalona wesifazane. Manje siwuvalile umnyango macala onke ndawo zonke futhi angeke akwazi kuphuma. Simtholile. USamsoni akakhalanga kakhulu, onkosi bangibiyele ngothango konke phakathi ngaleli hlelo. Ngizokwenza njani na? Ngijoyinane nawo. Ngizokwenza njani na? Akazange akwenze lokho. Wavele waphuma nje wayesedonsa isango eliwisa wayeselibeka ehlombe lakhe wayesesuka ehamba nalo. Amen. Wayegcotshela umsebenzi, wayebizwe nguNkulunkulu. Wambiyela ngaphakathi ngothango lutho nhlobo, wahamba namasango. Akakhulekanga ngakho, akabuzanga uNkulunkulu ukuthi akwenze yini noma cha. Kwakusemgceni omsebenzi awumiselwe ngo. Amen, amen, amen. Emgceni omsebenzi awumiselwe ngo. Khalelani kimi na, khuluma futhi uqhubeke. Amen. Ungakhali, khuluma. Wayesekuyekile kunsininiza nokubibitheka manje befanele ukuba mdala ngokwenele ukuba akhulume kunjalo. Wayazi ukuthi isiphiwo sakhe samandla esigcotshiwe sasingabhubhisa noma yimuphi umfilisti owaye maphambi kwakhe. Amen. Kodwa sikwazi lokho nyabo. Isalokhu sizingane ezincane nanebhodlela emlonyeni wethu. Wayekwazi. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wambusela lo nhloso futhi kwakungekho lutho olwaluzoma phambi kwakhe zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Akukho lutho olwalungambhubhisa. Wakhuliselwa leyo nhloso njengoba uMose wayenjalo. Akukho lutho oluzomvimba. Akukho ama-Amaleki noma lutho olunye olungamvimba usendleleni ezweni elithenjisiwe. USamsoni wazi ukuthi wayesendleleni. UJoshua uyazi wayethatha izwe. Wayengokunisekisiwe izwi kaNkulunkulu lakwethembisa nomoya ongcwele wawulapho ukuqinisekisa. Wayesemgwaqeni wakhe ngakho kwakungekho lutho olwaluzoma endleleni yakhe. Qha unumzane. Emgceni womsebenzi awumiselwe ngqo. NoNkulunkulu kwakungekho lutho olwaluzoma endleleni yakhe. Ngakho wavele nje waqukula amasango wayesewabeka ehlombe lakhe esinda cishe amathani amane noma amahlanu wayesenyukela esiqongweni seguma wayesethala phansi phezu kwawo. Akukho lutho oluzoma endleleni yakhe, wayenesiphiwo esigcotshiwe esivela kuNkulunkulu. Wayengadingi kukhala kakhulu kosi ngiqhalele ngenzenjani manje na. Wayesevele egcotshelwe ukukwenza loko kwakungu isho kanje iNkosi, basuse, haleluya, basuse, ukuvuselela ntoso, amen. Ngifanele ngenze njani iNkosi na? Ngizokwenza njani lapha olwandle lobomvu na? Ayikutshelanga yini ukuthi ngakunika intaba ibe isibonakaliso phandle lapha na? Ubuyela kuleyo ntaba futhi uzothatha labantwana bayezweni. Angikubizelanga yini leyo nhloso na? Ukhathazwa yini nganoma yini enye ema endleleni na? Khuluma bese uqale ukuhamba. Amen futhi amen. Ya, ngambizele inhloso. UDavide wayazi ukuthi wayegcotshiwe futhi wayeqinisekiselwe ukuba ngumnembi okahle. Wayazi ukuthi babazi ukuthi wayengumnembi okahle. UDavide wayegcotshiwe, uyakwazi futhi ngenkathi emaphambi kukaGoliyathi akazange akhale. Oh uNkulunkulu, ufanele ngenze njani manje na? Linda, ngabe ngifanele ngiyazi ukuthi wenzani ezikhathini ezedlule. Wena wangivumela ngibulale ibhere futhi wangivumela ngibulale ingonyama, kodwa kuthiwani-ke ngalo Goliyathi phandle lapho? Akazange akwenze lokho, wavele wakhuluma nje. Wathini na? Uzoba njengoba babenjalo emehlweni akho. Wakhuluma futhi waphambili. Akazange akhuleke umkhuleko, akazange anikele ngalutho. Wayazi ukuthi wayegcotshiwe, amen. Wayegcotshiwe ngaleyo ndwayimane yayiqakazise ngohlobo olufanele lwento. Wayenekukhwala ogcobweni lwakhe, wayenekukhwala ukuthi uNkulunkulu wayengaliqondisa elelo dwala liqonde ngqo phakathi naleso sigqoko sesivikelo lapho indawo kuphela eyayingashaka khona. Wayemi labo wayazi ukuthi wayengumnembi okahle, amen. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wamenza lokho, amen. Wayazi ukuthi wayebulale ingonyama, wayazi ukuthi wayebulele ibhere, kodwa lokho kwakunepa likayise lasemhlabeni nalipa likayise kwasezulwini, amen. Akakuqanga kufanele ngenze njani manje Nkosi na? Wakhuluma wayesethi uyofanele ngonyama nebhere futhi nakhu ngiyeza, amen. Uthume kuNkulunkulu. Yebo mnumzane, wakhuluma futhi waya phambili ukuhlangabezana nalo Goliyathi. Oh he, kungakhathaleki ngobungako bakhe. Wayengumncane umfo obukeka ebomvana niyazi. Wayengemkhulu kakhulu, wayengabukeki emuhle kakhulu. Umfo owuhlobo oludonseke kancanyana. IBhayibheli lathi wayebomvana. Manje kungakhathaleki ngobungako bakhe nalokho okubizwa ngokuthi ikhono lakhe lokwenza into. Lokwenze njalo, niyazi umbhishobhi wamtshela wathi, manje buka lapha ndodana, leyo ndoda ingusiyazi wezenkolo. Uyabo, iyisilwi, yazalwa iyisilwi, futhi eye, ibiyisilwi kusukela ebusheni bayo, futhi awukhathaniseki nayo. Nabafowabo bathi, oh, wena nto egangile, uphume lapha ukuba wenze into enje, njengaleyo, buyele ekhaya. Lokho kumkhathazanga, ngana, wayazi ukuthi wayegcotshiwe. uNkulunkulu owangikhulula kuleyo ngonyama, uNkulunkulu owangikhulula emaziphweni alelo bhere, uyoba ngaphezu kwalokho angikhulule kulo mfilisti. Nakhu ngiyeza ngihlangabezana nawe egameni leNkosi uNkulunkulu ka-Israyeli, amen. Akakhulekanga qede, wayesevele ekhulekelwe kwaqedwa. uNkulunkulu wamkhulekela waqedwa ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Wagcotshelwa umsebenzi, wathi yena akhulume futhi aye phambili. Yilokho kuphela owakukhona ukuba enze ngakho, akhulume nje futhi aye phambili. Oh, yilokho kuphela okwakukhona kukho. Oh, akazange mayelana nabafowabo befelo labo bahleki abahleka usulu bemi lapho nabo. Niyazi, oh yebo, babemi lapho besho behleka usulu futhi behlekisa futhi bethi abafowabo niyazi ukuthi bathi aweke wena ukangile nje lokho akumnyakaze sanga nakancu ufuna ukwehluka komunye umuntu ufuna ukubukisa nje ukuba lokho awukade kungokubukisa kwakuyoba njalo kodwa babuka nje kuphela asothe ngothini lwezihlakaniphi uDavid wayazi ukuthi amafutha okugcoba ayephezu kwakhe amen akwenzanga noma imuphi umehluko kuye wathi lo mfilisi uyoba njengebhere nengonyama ngakho nakho ngiyeza wakubikezela kungakwenzeki Wenzani na wabulala ibhere wabulala ingonyama washaya ingonyama wayilahla phansi nge ngani na ngendwa imane wayesethatha umese waseke kuba ibhere ingonyama wabulala ingonyama ngomese leyo yinto efanayo ayenze uGoliath wamshaya wamlahla phansi ngedwala wayesehosha inkemba yakhe wayesemnquma ikhanda lakhe uqobo elisusa khona lapho ngaphambi kwakho wabikezelani ngaphambi kokuba kwenzeke na futhi uyoba njengoba zinjalo ngana wakhuluma izwi ukuthi uyoba njalo waseke eyaphambili ukukwenza uthwaliseke amen oh mfowethu wakhuluma wayesengamela isimo ngalolosuku uma sake saba khona isikhathi umuntu afanele akhulume ngaso simanje ngivala imizuzu embalwa nje elandelayo uma ningavele nje nibekezele imizuzu embalwa emidana nginezinye futhi izinto ezibhalwe phansi lapha eminye imibhalo engifuna ukufinyelela kuyo uPetro akazange akhale ngenkathi ethola indoda eyayinokukholwa okwenele kuba iphilise ilele esangweni okuthiwa lihle abazange aguqe futhi abe nomkhuleko obusuku bonke futhi noma umkhuleko wemini yonke umkhulu umkhuleko omude futhi wathi osi ngiyakhuleka kuwe manje ukuthi uzosiza le ndoda empofu elunyonga ngiyabona ukuthi inekukholwa ngiyazi iyikholwa futhi ngibuzile futhi ngithe ibinokukholwa izokukholwa engiyitshele khona futhi ngiyitshele nge ngalokho owakwenza futhi ngiyacabanga nje manje Nkosi ukuthi unganginika yini uisho kanje inkosi ngayo na yabo wayazi ukuthi wayengumpostoli ogcotshiwe wayazi ukuthi Jesu Christ wamthuma phelisa abagulayo ubuse abafileyo uhlambulula abanochoko ukhiphe amadimoni njengoba umukelisiwe ngesihle yipha ngesihle wathi Petru hamba uwenze lokho wayengadinge ukuba akhuleke aqede wathunywa wathi nina wathi ngegama lika Jesu Christ wakhuluma igama lika Jesu Christ nendoda ilele lapho futhi wayiphakamisa ngesandla wayesethi sukuma ume ngezinyawo zakho futhi wayibamba lapho amathambo ayo amaqakala aze athola uqina yayisiqala ukuhamba ngani na akazange abe nomhlangano omkhuleko obusuku bonke akazange akhale kakhulu uNkulunkulu wayazi ngobuyikho okuvela ezindebeni zika Jesu Christ wayegcotshelwe lomsebenzi ya wakhuluma futhi wayivusa ngokuba wayazi ukuthi wayengumpostoli ogcotshiwe ngenhloso abantu ababelele ethunzini sakhe abazange bathi oh woza umpostoli Petru futhi ukhale phezu kwethu futhi usikhulekele umkhuleko wokukholwa kuNkulunkulu Qabo qabo abazange bakusho lokho babazi ukuthi wayegcotshiwe futhi engumpostoli oqinisekisiwe kaNkulunkulu ngakho bathi njengezilale esithunzini sakhe awudingi ukusho izwi siyakwazi siyakukholwa ukukholwa phakathi kwabo umpostoli wayengena kufinyelela kubo bonke bona qaba lwabo bayingxenye yakho uMose wathi akusimi nje engihambayo Thanga siyahamba, thanga sinetethize sizoyenza, thanga sizodingeka sigcotshwe. Futhi bambonile umpostoli emi lapho futhi bambonile ephilisa indoda egulayo futhi enza izinto azenza. Bayazi ukuthi wayengena kufinyelela kubo, bathi abazange, bathi Petru woza futhi unikele umkhuleko futhi ulinde manje uze uthole uisho kanje inkosi bese uza ungitshele ubone ukuthi inkosi ithini bathi uma kuphela singalala esithunzini sakhe ngoba yena impela uNkulunkulu owaye kuJesu Christ ukuye futhi sibona into efanayo yenza ngakho bathi ntompethu wengubo kaJesu futhi balala ethunzini sakhe noJesu ukulendoda uma lezo zithunzi singabonisa phezu kwethu sizophiliswa nebhayibheli lathi bonke baphiliswa akukho umhlangano womkhuleko obusuku bonke ethi osi uma ngihamba ngilale ezithunzini zalo mpostoli na khabo bakwazi ukukhanya kwakubashayile izinhliziyo zabo yayigcwele ukukholwa kwabo kwadedelwa amen bakukholwa babekubonile amadweku kapawulu indlela efanayo manje sengivala uJesu akazange akhale ngenkathi beletha umfana ohlanya kuye owayenesithuthwane ewele emlilweni akazange athi baba indodana yakho futhi manje wena wangithumela lapho kuba ngenze ukuthi nokuthi nokuthi ngingamphilisa lo mfana na akazange asho wathi phoma kuye sathane wakhuluma nomfana wasindiswa ngenkathi ehlangana nolegiyona enamadimoni ayizinkulungwane ezimbili kuye wawungesuye uJesu wekhala kwakungamademoni ekhala uma uzozikhipha ohe sivumele ukuba singena kulowo mhlambi wezingulube uJesu akazange athi manje baba ngabe ngiyakwazi ukwenza lokhu na wathi umani kuye namadimoni abaleka impela wayazi ukuthi wayengumesiya ethuneni likalazaro wayekade esefile izinsuku ezine bathi uma ubulapha nkosi ngaye ngafanga wathi ngikuvuka nokuphila amen hayi ukuthi kuphi nini noma kanjani okhona yimi noma efile nokho wophila amen wayazi ukuthi wayengubani wayazi ukuthi wayeni Waya uthwaye ngoEmmanuel, waya uvuka, waya uthwaye ngokuphila, waya ukuthi kuye kwakuqala ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. Ubabonile abantu abancane lapho futhi waye kade kubonile lokho uNkulunkulu ayemtshele khona ngale nkathi ukuba akwenze. Futhi nango waye lapho, wayefela lapho, akazange athi manje lindani ngizoguqa phansi. Lapha nonke guqani phansi futhi nikhuleke wathi niyakholwa ukuthi inamandla ukwenza lokhu na amen kwakubuzo kwakweshuye kwakuyibo yabo sinyakholwa ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu ebiza kuze ezweni ohe nange khonjwa khona into efanele yenzeke lezalo phuma wakhuluma nendoda efile iyaphuma hayi ukuthi ngakhuluma na wakhuluma nje ngenkathi kukholwa sihangabezwana nakho into yenzeka uyakhuluma wakhuluma nezimpumputho zabona izinyonga zahamba izithulu zezwa amademoni adazuluka futhi ayaphuma ofile wavuswa yonke into ngani na akakhulekanga waqeda wayengumesiya ogcotshiweyo wayelo mesiya wayazi ukuthi wayenguye wayesesikhunda sakhe wayazi ukuthi wayethunyelwe uzowenzani bayazi ukuthi baba wayemkhombele ukuba abe ngumesiya ekholweni futhi ngenkathi ehlangana lelo kholwa inokukholwa wavele nje wakhuluma izwi amademoni ahlakazeka yebo mnumzane khuluma ungakhali khuluma amen futhi wayewazi amalungelo akhe awaphiwe nguNkulunkulu kodwa siwazi bayazi ukuthi wayeyini asazi umoso wayesekhohliwe uSamson waqonda abanye baqonda uJoshua waqonda umose wakhohlwa uNkulunkulu kwadingeka amnakise wathi phayelani kimi na ngakuthumela ukuba kwenze umsebenzi khuluma uqhubeke nje uye empophelweni yakho ngakutshela ukuthi uyofika kule ntaba thatha lawo bantwana futhi bahole uqhubeke khuluma nje angikhathali ukuthi yini esendleleni yakho ukudluze iphume endleleni ngikunika igunya kuba ukwenze ngakhuluma ukhulume kwabakhona izibawu namazeze nokudaleyo nezinto ezinjalo manje ungimpongolozelelani mina na uzulani kimi umpongolozela ilezi zinto na khuluma nje futhi ukubhekisise uhamba ilokho kuphela oh hey oh ngikuthanda kanjani lapho uJesu yonke into ayisho kwavele nje wakhuluma yini uthi kwabanjalo uNkulunkulu ngoku yikho wayemqinisekisile ukuthi uyindodana yakhe. Lo uyindodana yami ethandikayo engithokozile ngayo izweni. Mbekisiseni, ngiyakuthanda lokho. Kunesibindi kanjani ukuthi wama kanjani ngokobukhosi phambi kwabagxeki bakhe. Amen. Wathi phindizani leli thempeli ukuthi ngiyakukhuleka kubaba futhi ngibone ukuthi kwenzani ngalo. Phindizani leli thempeli ukuthi ngiyakubuye ngilivuse ngezinsuku ezintathu. Hayi ukuthi ngithemba ukulivusa, ngizozama ukulivusa, ngiyokwenza. Nanawo umbhalo watsho njalo. Umbhalo ofanayo owathi wayezovusa umzimba wakhe usinika igunya. Amandla. Amen. Ngegama lami bayaya kukhipha amadimoni, bayawukhuluma ngezilimi ezintsha. Uma bephatha izinyoka noma bephuza obulalayo, akuyi kubana ngozi. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo, bayakusinda. Ibhalelani kimi na? Khuluma futhi uye phambili. Oh, ngesibini ngi. Izandla leli thempeli, ngiyakubuye ngilivuse. Oh, futhi khumbulani manje. Sesivala. Kwakuyilowo ofanayo yena wawunguye owathi uJohane weshumi nane eleshumi nambili okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uya kuyenza. Kunjalo na? Kwakunguye owasho njalo. KwakunguJesu kuMarko weshumi nanye elamashumi amabili nane owathi uma uthi kulentaba, hayi ukuthi uma ukhuleka kulentaba. Uma uthi kulentaba, ngokuleka, uthi ungangabazi enhliziyweni yakho. Kodwa ukholwa ukuthi okushilo kuzofezeka, ungaba nakho okushilo. Manje wena, uma ukusho ngokucabangela nje, akuyi kwenzeka. Kodwa uma into ethize kuwe, lokho ngokuthi ugcotshelwe umsebenzi. Futhi uzokwazi ukuthi intandi kaNkulunkulu ukukwenza futhi uzokusho kuzakwenzeka. Omani kwakunguye owathi lokhu, uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, elani enikuthandayo futhi nizakwenzelwa khona. Ohe, ohe, niyabona ukuthi ngichaza ukuthi lina ngaqalisa ngalokhu. Kodwa nje kuphuka kimi kufanele ngikusho. Kwakunguye owathi lolo suku phezulu lapho ngaphakathi kwalawo mahlathi awunanyamazane futhi wadala izingwetshethe ezintathu zimi lapho phambi kwethu. Kwakuyinawo ukukhuluma izi nje uthi zizoba lapho nalapho nalapho futhi zazi lapho. Kwakunguye owenza lokho. Charlie Rodney kwakunguye ezansi lapho eKentucky noNeville umathi nani nonke. Kwakunguye lo uNkulunkulu ofanayo wayesemuva lapho futhi wakhuluma kuMose wathi ukhayelani kimi na khuluma izwi. Wabunguye owazenza zaba khona. Nguye, nguye. Oh, he. Wabunguye onikeza umbono cishe kwedlule unyaka owathi siwe laphaya. Nalezi zimpawu zezikhombisa nokuthi kuyoba khona kanjani umdumo omkhulu oyoqala ukukususa futhi ziyoba sesimweni esivivane. Futhi lapho ilokhu maphephabhuku iLife lalikuqubethe ulenga odungeni phakathi lapho. Kwakunguye owasho lokho. Kwakunguye ngalowo busuku ngenkathi ngangehla ngalowo mgwaqo futhi ngabona leyo nyoka imamba enkulu eyayisizothola umfowethu. Futhi wathi unikeze, unikeze amandla okuba uyibophe kumbe noma iyiphi yazo zonke ezinye. Kwakunguye owasho lokho. Umngamo omncane osenekhanda elimpunga ehlezi emumva lapho. Kwakunguye ngalokho kusa owangivusa lapho ekamelweni futhi wama ekhoneni wathi ungesabi ukwenza noma yini noma uye noma yikuphi noma usho noma yini ngokuba ubukhona bukaJesu Kristu obungehluleki neze bunawe noma ngabe uyaphi. Kwakunguye phezulu la ngaleya esambilo Canyon cishe ezinyangeni ezintathu ezedlule ngenkathi ngikhuleka ngimangala ukuthi kwakuzokwenzekani. Ngangimi lapho nenkemba yakathakela esandleni sami wayesethi lena yinkemba uqobo wenkosi. Kwakunguye, kwakunguye owathi kimi njengalokhu nganginomose kanjalo ngizothuma wena. Kwakunguye owathi kimi eminyakeni ngamashumi amathathu edlule ezansi phezulu kumfula ngaleya njengomfanyana ngimilapho njengomshumayeli omncane emfuleni eminyakeni ngamashumi amathathu edlule ngimilapho ngenkathi ekukukhanya ithika yomlilo efanayo yehla ivela emazulwini futhi yamalabo futhi yathi njengoba ngathuma uJohane umbhaphathizi okwandulela ukufika kokuqala kukaKristu umlayezo wakho uyekwandulela ukufika kwesibili kulo lonke izwe. Ma ungaba kanjani lapho kumele usiwema ubobo ehleka futhi wahlekisa ngakho na kodwa kwenzeka nje impela ngaleyo ndlela kwakunguye owakusho yebo mnumzane. Oh, ukuthi kwakunguye kanjani owasho esiprofethweni embonweni uyakufezeka. Kwakunguye owathi uma omunye ephakathi kwenu iprofetha noma ebona umbono futhi awusho futhi ufezeke, konake kumbulani akusuye yimi nginaye. Oh, hey, ngingaqhubeka kanjani futhi ngithi nguye. Nguye owehlayo ngenkathi ngibatshela ukuthi intika yomlilo yayisezansi lapho phezu komfula futhi abakukholwanga. Kwakunguye ezansi lapho phakathi kwa ngenkathi lo mshumayeli oyibhaptisti phambi kwabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu ngalabo busuku esem Houston Colosseum ngenkathi leyo ngelosi yenkosi yayithathwe isithombe imina. Imilapho. Oh nguye onguyena izona namuntu naphakade. Oh nguye owasho kuphambili lapho lezi zinto zazizoba khona. Kwakunguye owasho lokhu kwakunguye owenze lezi zinto. Nguyena izona namuntu naphakade. Kwenze yonke into impela nje njengoba athi uyoyenza. Amen. Kungani ngifanele ngilinde na? UNkulunkulu uqinisekise izwi liqiniso. Asihambe uhambo, asihambe ekuhambeni kwenkosi, sibekeceleni konke ukungabaza zonke izono. Sihlanze indlu, siyiqolobhe njengoba kwatsho umbono kaJunior Jackson. Kwakungekho lutho olwalusele kodwa izibani noma iphupho lakhe uma ehlezi lapha. Kungekho lutho olusele kodwa izibani ukuthi zazi namaphande egolide azizungezile ephusheni anginika lona ngobunye ubusuku. Oh, hey, wethu Collins ukhathazeki ngaleyo nhlanzi emhlophe nje wawungakwazi ukuthi ibanjwa kanjani. Bekeceleni yonke enye into ephambene nalo. Kumbula leli iqiniso ungakhathaleki ukuthi libonakala lingubuhlanya kanjani nayo yonke enye into ngezinye izikhathi. Kubeka ngo nalo umodwele uNkulunkulu ofanayo ovusa uJesu Kristu owafileyo, lo ofanayo ongakhuluma izinto zile khona, lo ofanayo owayephila ezinsukwini zikaMose uyafana namhlanje. Ubizo lwakhe ngalolu usuku lokugcina uluqinisekisile njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ekufini kwendodana yomuntu. Kwenze nanto iSodoma ezantu lapho nangupili Graham no-Oral Roberts ephandle lapho nebandla liyaqhubeka ngezibonakaliso ezifanayo azethembisa izindawo zombili futhi nampo balapho nguye owakusho. Nkosi ngibisibindi umkhuleko wami ngisize. Oh Nkosi uNkulunkulu ngifanele ngiyeke lapha kuba late. Ukhayelani kimi na? Ukhayelani kimi ngibe ngifakazisile ukuba nawe na? Ngibaphilisanga yini abagulayo bakini ubezosho na? Angikutshelanga yini izinto ezenzeka ncama shi na? Umelusi wakho angakwenze lokho mina, angakwenze ungumuntu yimi Nkosi ebingasho. Nguye owenza lokhu, nguye omtshela lezi zinto ukuba azisho akusuye iphimbo lami. Nguye ovusa abafuleyo bakho uma bewa phansi. Nguye ophilisa abagulayo. Nguye owasho lezi zinto zingakenzeki. Nguye owenza ukusindisa. Nguye onikeza isithembiso. Nkulunkulu ngiphe isibindi ukuba ngithathe leyo mpemba yezi ayibeka esandleni sami ishe eminyakeni engamashumi amathathu nantathu eyadlula ukuthi ngibambe futhi ngimashe ngiye phambili emthonsweni wesithathu. Umkhuleko wami asikuchamisa amakhanda ethu. Baba wasezulwini, ihora liyakhula liba late kodwa izwi liya ngokuba igugu njengoba silibona Nkosi izikhathi ngezikhathi ubukhona bukaKristu obungahluleki neze njalo buhlangana nathi. ngikubonga kanjani ngokulunga kwakho ukuthi usisindise kanjani futhi kwaba futhi kwasibusisa sikubonga kanjani ngakho njengoba ngiphethe lamaduku ngesandla sami Nkosi ngabantu onokukholwa okukholwayo lokhu kwangathi bonke odeveli konke ukugula ungasuka kulabo bantu futhi ngiyala bonke omoya abaphakathi lapha ababi futhi abangasibo abakankulunkulu
Every spirit of
bonke omoya bokugula
zonke
izifo nezinhlupheko
asilele
esithunzini somuntu okungaba kahle kodwa sisesithunzini sevangeli ivangeli eliqinisekisiweyo njengoba inhle yomlilo enkulu iyemumva naphambili kulesi sakhiwo le efanayo unkulunkulu abuka phansi ngayo nolwandle olubomvu luyeka umzila walo no-israyeli wedlula kodwa manje lapho ebuka afazwe ngegazi lendodana yakhe uqobo lapho isiyawo nomusa kwangathi singaba ngabalalelayo kwangathi thina namhlanje singayeka ukusho sikhala kakhulu kwangathi singaqonda ukuthi usibizile usibizelele umsebenzi yileli hora ukukhuluma egameni likaJesu Kristu Mabuti konke ukugula usuke kule ndawo bangathi wonke wesilisa nesifazane obizigama likaJesu Kristu bangazihlukanisela ukuphila kwabo kabusha namhlanje ngizahlukanisela okwami Nkosi phezu kwe-altari lomkhuleko ngizilalisa mina phansi futhi nginamahloni ngami uqobo futhi ngiphendulela ikhanda lami ngasemhlabathini okulapho wangithatha khona Nkosi uNkulunkulu mina amahloni ngokuthakathaka bami nokungakholwa kwami uthethelele Nkosi ngibe isibindi sibe sonke isibindi yebo njengomuzi sonke semgwaqweni wethu siphuma asifuni ukushiya oyedwa sifuna ukuthatha wonke umuntu Nkosi bangabakho ibabizela wena busisa labantu namhlanje Nkosi siphe khona uthi busisa mina anginawo baba Nekama lakho lizodunyiswa. Inkazimulo yakho izoba ngeyakho. Siphe lokhu ukholo okuphakade Nkosi. Njengoba uyahlukanisela wena manje. Mina phezu kweBhayibheli naphezu kwalesi sikhwelo. Ngikunika ukuphila kwami Nkosi. Ngithembele kuzo zonke izithembiso ozinikezayo. Ngiyazi zizoqiniswa. Ngiyazi ziqiniswa. Ngibe isibindi ukuba ngikhulume lamazwi. Ngibe isibindi Nkosi. Niqondise kulokho engizokwenza futhi ngikusho ngizinikela kuwe naleli bandla ngokuhambisana nalo Nkosi egameni likaJesu Kristu Amen manje sisukume ngokuthula ngempela njengoba silihamisha
to thee
well now
let's just raise your hands from
nje isandla zethu nikuwe manje
oh
see
consecrate yourself to God
ni uNkulunkulu manje manje nge zwensa kule so sago ungaba zagwam oh magu mina kuswe namu yebo ngowa kongo pele manje kanye kanye izandla zethu ziphakeme
Lord Jesus
Nkosi Jesu
I now
manje,
consecrate myself to thee.
Ngizahlukanisela wena.
A life of service.
Impilo yenkonzo ngokumsulwa kakhulu ukukholwa okunye futhi ngiyakhala ukuthi mina ngibe inceku emukeleka kakhulu ekuphileni kwami okuzayo noma benginjalo ekuphileni kwedlule thethelela ukungakholwa kwami futhi ubuyisele kithi inkolo eyanikelwa kwaba kanye kwabangcwele ngizinikela kuwe egameni likaJesu Kristu manje ngoba sikhothamisa amakhanda ethu wabonya selokuthethela umnyama no silwane makwalo gegem Ega wena holy one ya lobumnyama bopendo amen sanjago uwesa bawa o na vomena ne neshe nge tu enso elwa njengoba sikhothamisa amakhanda ethu manje nezwa sengathi umlayezo wasekuseni unenzelo okuhle na unephisibindi na uma nezwa abamiselani izandla zenu nje uNkulunkulu nithi uNkulunkulu ngiyakubonga ngiphakamise izandla zami zombili ngoba nje ngezwa kanjalo ukuthi ungisizile ungephisibindi ezinye izinto engizishilo bengingacabangi ukuthi bengizokusho kodwa sekuvele kushiwo bekungukusolwa yimi ngizithole ngingekho endleleni ebengicabanga ukuthi ngikuyo kodwa ngizithole nginecala ukukhala kakhulu ngaso sonke isikhathi esikhundleni sokukhuluma uNkulunkulu ngisize kusukela ngaleli hora uqhubeke ukuthi ngizoba yinceku ezahlukanisele kakhulu akusimina kuphela engizikhulekelayo ngikhulekela nina futhi ukuthi kanye kanye njengomzimba kaKristu obizelwe ngaphandle uvelezini ulungiselela izwi elithenjisiwe ukuthi uNkulunkulu uzongipha isibindi kuba ngikhuluma indlela ngenze indlela icace ukuthi anize ukulahlekelwa umzila ngizotshela nina ngomusa kaNkulunkulu ngizolandela amanyathelo anikazi lakhe owaqhubeka phambi kwethu nalesi siphambano esahlukaniselwe ngiyosithwala ngiyoze ngikhulule ukufa bese-ke ngiye ekhaya ukuyothwala umqhele kunomqhele wami sinika lokhu kuwe baba kuzahlukanisela kwethu egameni likajesu kristu indodana yakho amen sibonga inkosi ngalokhu hamba impilo ehlukaniselwe sinikele uwele ekumnandini ukuzehlisa hamba emoyeni hamba ukhulume khoke niziphathise okwamakristu nizithobe futhi nibe mnandi ningakuvumeli lokhu wehluleke manje iphimbo likaNkulunkulu ikhuluma ngezwi ikhuluma ngeziphiwo lapho isiphiwo esisodwa sifika esinye siyasizwakalisa kufika esinye isiphiwo sizwakalisa into efanayo yabo lokho kukahle impela nezi futhi kukahle nehora uNkulunkulu nathi sibonga kanjani ngakho manje umo kwethu namakhanda ethu ekhotheme umuntu ade wethu ezosinika indlela yelithi hamba negama likaJesu njengesihlangu kubo bonke onoxhaka futhi uma izilingo zikuzungeza vele nje uphefumulele ogama elingcwele ngomkhuleko nje wenzeni nje lokho khulumani izwi futhi nikhulume igama lakhe asitule manje njengoba sikhishwa banegama likaJesu njengesihlangu nosi yokunikela injabulo nento yozo olithathe noma uyaphi ameliliku manje asiphawulani futhi sithi ngize kukhulekela mfowethu futhi wena ukhulekele mina ameliliku Ole mnganga Temba lomhlaba nokwethaba manje namakhanda ethu ekhotheme asitholele ivesi elilandelayo hambane kamali kajesu njengesihlabo onokwalo za Breathe that breath in your breath.
With our heads bowed down and our hearts
whispering,
with the realization that Jesus said, He that heareth my words and believeth on Him that sent me has everlasting life and shall not come unto judgment. But has passed from death unto life, knowing that we by the grace of God possess that within our bosom, with a consecration to Him this morning that our lives shall change from the day on, that will be more important than thinking, and we will try to live with such sweetness Nokuzehlisa ukuthi sikholwa ukuthi esicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokupha lowo nalowo futhi asizukukhuluma okubi ngomunye noma ngamuntu sizokhulekela izitha zethu futhi sizithande senze okuhle kulabo abenza okubi kithi uNkulunkulu ungumahluleli ukuthi ubani oqinisile nonephutha phezu kwezisekelo zalokhu amakhanda ethu ekhotheme ngizocela umngani wethu olungileyo umfowethu Livi uma ezokhulula izethameli ngezwi lomkhuleko umfowethu Vale.